Greet that your neighbor and wish them the best. Which comes from the living God. You wish them the best. Wish the devil every form of evil.
For you
to curse and the blessing God to be far from him. And the curse closed him like a garment. Then he went unto him, he will have them. We've not prayed evil for him, but he wanted that.
Yes,
now praise you. We thank God. Who's at that moment to get to understand him?
Yes, he was.
Praise Jesus.
We
come back to continue to know about the Holy Family and the Holy Marriage.
Yes, he was.
Praise Jesus so much.
It
will appear that this day of ours,
is
one of the things which is summing up the studying of the Holy Family and the Holy Marriage.
Yes,
praise Jesus so much.
We
shall get another day, we shall speak of where we need to see that we are going to carry out judgment.
Yes,
praise Jesus. And carry out the judgment and handle the issues of Holy Family and the Holy Marriage. Praise Jesus so much. And we shall need people of maturity, knowledge, and counsel. And you are a good example. You may be a widow or a widower. You may be a person still who is married. But we shall see. We shall even get they were not yet married or
who
have not gotten married. Be able to handle and connect our brethren and sisters in that system. Then we shall
leave
this for the Lord and the angels of family will begin their work.
Yes,
praise Jesus so much. That we stop doing chaos, for if they begin, if you do the chaos, the marriage is part of the penalties.
They will
penalize you in a very dangerous way.
Yes,
praise Jesus. Now we are going to move on and we see of the Holy Family and the Holy Marriage.
It
comes right from the family of our Father in Heaven, the Mother of the creations of the Lord Jesus, the rock from which we were cast, the true vine, and all three branches. Creations we are branches. The uncle or the auntie, the Holy Spirit,
you
remain in the children to teach them, to train them to grow when they are worthy. And the children we saw as examples, the 24 elders.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Now,
of what you have given us, the image of the family in heaven.
Family
our family on this world, it comes from the one of God in heaven. And that's why we find that we have a Father in heaven. The Father on earth has to manifest the image of the Father in heaven.
Then,
and the physical mother has to manifest the glory of the Lord Jesus. Your uncle or your auntie, they move on to manifest the glory of the Holy Spirit.
And
he works just as the works of the Holy Spirit were given him. Now the children in the family, they move on to appear the 24 elders,
like
we last had last time.
Yes, he was going.
Praise Jesus so much. But like you told so much in Ephesians chapter 2. There we heard to see the anointing of joy.
Yes, he was.
Praise Jesus. Like we saw the family plan of joy and the good life.
We are
going to see the anointing of joy of the married people
and
the anointing of joy of the family. We separated in two times. And you understand how it will be moved and how it works. But you're going to get explained of those words. It's required of us to know that all we study, we get it from the family of heaven. And we come to begin to do them right on earth. Like it's written, what is done in heaven, let it be done on earth.
Yes,
praise Jesus so much. When he tells us in Ephesians 2, he tells us these words. Ephesians 2, verse 19.
Kale we mutyo, temuchali bannaggwanga na bayise. Naye muli ba kika kimu n'abatukuvu era ba mu nnyumba ya Katonda.
Tulina ennyumba ya kitaffe.
We have a household of our Father in heaven.
Era Mukama waffe Yesu ajogerako nnyo mu Yokaana 14.
And our Lord Jesus speaks of it so much in John
14.
Verses 1 unto 5.
Yali agenda mu nnyumba ya kitaffe.
When he was going in our Father's house. And there were many mansions for us. Now we are of that family and of the holy clan.
Yes,
praise Jesus.
And
that's where we get the likeness of the family we have here.
Yes,
praise Jesus. Even though in the world they say there are many types of families in the world. How many are they?
Extended family.
Extended family. How many families we have? Angie? Foster. Extended family? Nuclear family.
Nuclear family.
You forgot all that? How many of you in secondary school? You are still in school. How many types of families? Extended, nuclear,
and polygamous.
And polygamous. That is the marriage. Polygamy is concerning marriage.
You know,
those things in the world which we need to know and get explained. All families in the world have to go back to the image of the God in heaven. Even all marriage has to get back to the image of God. That's why you had only had to see the anointing of joy in the family and in the marriage. We must have gotten explained. Don't go aside and you attach yourself to those families or those marriages. The first one,
a family.
We want to see the families of the world.
We
told you we get back the family of God.
We have what?
Nuclear family.
Nuclear family.
Nuclear family.
Say nuclear weapon.
Not a nuclear weapon. What does that mean? What is that kind? What is that kind? Okay. Put a nuclear family and explain it, which involves the father, mother, and the children. There's no uncle, there's no aunt, that's the wrong family.
Nuclear family.
Nuclear family. Extended. It has a father, mother, and the children.
There
is no aunt, no friends.
Extended family.
Extended family.
Extended family. It means what? Relatives and many other people.
Tata, mama.
Abana,
Ebeera mutugambe nti erimu taata maama
father mother uncle
nesenga
and the auntie
n'emikwano
and the friends
n'abaana
and the children
eddakulabuoti twagala bifunzafunza birime kuba bi
want to summarize it.
Tulina taata
we have father
maama
mother
kojja nesenga
uncle and auntie
abaana
the children
n'emikwano
and the friends. The friendship involves the grannies and all the others.
Because
in the family of God and the marriage, we have only three types of people there. Four. We have our father. We have the mother, we have the uncle, and the children. They are the only ones who make up the family of God. And
they
are the ones who are the friends.
That's why
he says, you are my friends. And we are going to see that ahead.
The
first from what we have on this world. The world is so scattered. There is no unity and oneness. Though you heard that this family is one, but they are not united.
Have
the third family called what?
There was a forest family. Why did you tap on the family in a year? Why did you tap family? Then there was his hand with a forest family. Could you take a book?
Don't put it there.
Wanga tell you, I ain't ready for a forest family.
You
have to put a name.
False.
Father,
mother, and the child are adopted.
All
that is there.
Yes, you are.
Praise Jesus so much. But the family of the father, this one
I'm
going to put on it a
blessing.
It appears like the fourth in the family.
Family ya kitaffe.
The family of the father.
Erimu kitaffe mwenyini.
It has the father himself in heaven.
Erugera kubisoma byawo kuba kati.
Scriptures, we've studied them long time.
Family ya kitaffe.
The family of the holy family of the father.
Erimu kitaffe mwenyini womuguru.
Has the father himself of heaven.
Erimu nyaffe.
There is the mother.
Kigambo kya Katonda.
The word of God.
Mwana wa Katonda,
the Son of God,
kama wafu Yesu,
our Lord Jesus.
Wali. Family ya tukufu.
The Holy Family.
Ya kitafu.
Of the Father.
Kuli namu kitafu mwagino wabuguru.
We have the Father in heaven. We have our mother, the word of God. The mother is the word of God. And it's the Lord Jesus Christ. We have the uncle, and that is the auntie.
Moyo omutukufu.
The Holy Spirit.
Tulinamu n'abaana.
We have even the children.
Obutonde bwonna mugune ku nsozi obukulembera omwoyo wa Katonda.
The creations within heavens and earth which are led by the Spirit of God.
Yes, you must go.
Yes, yes, sir.
In your family, then the Okuba, or just you can break its word. You can break its word to take a teacher.
Put it in bracket and put a big tick upon it.
When your family, your faith will feel it.
With the only perfected family.
All them who are in
it call themselves friends. All if it call each other friends.
My friends, obey my command.
Now the major law which reigns over them is called love.
That
is the law governing that family.
You
may not burden it today.
The other
time we're going to handle them and finish them.
Yes,
that's the only perfected family. All within it call themselves friends. And there's one law reign over all of them. That is love. Have you read of it? All the laws end up in within love.
That's
perfected and completed God, for God is love.
To
be within a family must have love, which is holy.
Yes,
praise Jesus.
Now,
when we read in Hebrews, Hebrews 13, verse 4. There is what we call the marriage of heaven and the marriage of the world. But let's pass here.
We
want to see of the marriages of how many types.
We're
going to find that the marriage of God is going to be the most perfect. And there you get a straight why the family planning of joy, we have here to see the anointing of joy. And it's of two types. One of the marriage and the one of the family. Hebrews 13, verses 4.
Katonda aliba salira omusango.
Yes, yes.
Praise Jesus so much.
Okufumbirugana bakitiibwa.
Marriage is honorable.
Era nga Mukama wakuvunaana abaki?
And God is accused all the immoral.
Abantu abatambula nga bakola ebitasaana.
People moving on doing immoral acts.
Ebyefaananyiza ng'ebya family oba ebyobufumbo.
Which appear like of the family or of the marriage.
Naye nga tebiri mu mateeka ga Katonda.
But they are not in the laws of God.
Yes, yes.
Praise Jesus so much.
We heard
the hospice say many times he exposed us to one husband Christ.
And we hear
the father say that he had married us. Marriage is amazing.
Do you know that in
the family of God we are all there, each one is married to the other?
We got a
spouse to the uncle, to the mother, to the father.
And
they who married us all.
But
before we go on that family, for it has the perfected marriage.
Yes, it was.
Praise Jesus.
Everyone
there is married. Meaning that they are espoused with the other. We are spoiled with the Holy Spirit. We are
spoiled
with the word the Lord Jesus.
We are
spoiled with a father.
That
we get to be one person. We are joined and united by one spirit.
So if your family
marriage of God, the Father is amazing.
It
doesn't appear like the one of this world. On the world, you have how many types of marriages?
You've
got the first.
We know church what? Church marriage.
Church marriage.
We don't know
what does church marriage mean?
yinza okuba nga tekusiya katonda kusenga ya Roman Empire.
Not before God where we reached and for the Roman Empire.
Aha, in every issue.
That is how. What does that appear?
Church marriage, every area.
How does church marriage appear? You go to the church. To them.
Okay. Mutuwe answer to me. Tuwa gala kena mbani. Musombandu.
When they wait you within a building, we have gazetted and they call it church.
Uh-huh.
Now they count that to be church marriage.
Why?
What they call church marriage, they just change the location of the place. For the witnesses appear like religious people. But statistics they give you, they give them from the government.
That is church marriage.
Now what is church marriage?
What?
Yes, you
are. Praise Jesus.
Church marriage.
Church marriage. It means that it's a synagogue. And a synagogue. You got to satisfy it to hold occasions of marriage. But not every synagogue has that right. Even those pastors or priests, they have letters approving them. But they come from the government. That's why it's called church marriage. And you must have come within a synagogue. Whether the Catholics, whether of the church of whatever, Uganda, or the born again, as long as you have the right of the government.
This is
the marriage of God or of church. Praise Jesus. Church marriage means religious marriage, you and each one, wherever you are.
The
religious marriage, according to each their religion. We are going to get the right thing we've been looking for. Church marriage means
every
group with its belief. To join the two people of the title to become one. That is also another title. But church marriage.
It
means a religious marriage.
Join
two people according to their religion. And it means according to their morals. Let me give you a scripture. James chapter 1, verse 26.
Yakobo esula esooka olunyiri lwabiri mu omukaaga. Omuntu yenna bwe yeerowoozanga nga wa ddiini, bw'ataziyiza lulimi lwe naye nga yeerimba omutima gwe, eddiini y'oyo teriiko kyegasa. Eddiini ennongoofu eteriimukko mu maaso ga Katonda Kitaffe y'eno, okulambulanga abafuzi ne bannamwandu mu bunaku bwabwe n'okwekuuma ng'obutaba na mabala g'omu nsi.
Ekitegeeza eddiini,
that means religion,
mpisa,
is moral.
Si kibiina ky'abantu.
It's not a group of people.
abantu abasazeewo okweyisa mu mpisa eyinza okuba empisa ennungi oba empisa katugambe eyinza okuba empisa z'obwa katonda oba empisa zonna abantu ze basalawo
okugoberera
ziyinza okuba eza setaani
kubanga
ekigambo ddiini si kibiina
ky'abantu
abantu abasazeewo okukwata empisa zezimu
eziyinza
okuba eza setaani oba eza
katonda
kati ekigambo kino ekyajjamu church
marriage
nsuubira Roman Empire ebintu bino byegenza
ebitegeka
oba gye tuyita Roman
Catholic Church
kubanga baakyusa ekkanisa okuva mu
ffe
okujjira ddala mu kizimba
n'efuuka ekizimba
kale ne bakuleeta mu kizimba omwo nga mulimu bakabona
abali
nga balina certificate okuva mu
gavumenti
ekkiriza okufuula abantu bano ababiri olwo nno baba bamaze okufuna ki
ne
wajjawo abajulizi okuva mu famire y'omulenzi
n'ey'omuwala
oba oli awo n'abakuŋŋaana mu
ddiini
eyo nno gye batutte awamu nga
kyakimalawabula
ekibuzo kiri
kino
ye katonda kyeyagatta temukigatuula nga kiba
kituukirise
kubanga katonda agattisa mwoyo abuuziza nti ye kati katonda agatta ati kubanga tuwulira nti katonda alina
okugatta
mu mwoyo omu
okukkiriza
kumu
mukama waffeyesu yeebazibwa
tujja kuba tukiraba
kituuse
ku bufumbo bwa katonda obufumbo obutukuvu obuva eri
katondaogyeko
obuyitibwa church
marriage
obugenda mu maaso
kubanga
ate obwo kati bukulembeddwamu nnyo empete
naye
ng'ate obwa katonda bukulembeddwamu nnyo intercourse okwegatta
kw'omuntu
ngera singa ogeza n'olabagana omuntu
oyo
muba muyingidde empeta
n'okugattibwa era
nga muteekeddwa kugattulula
kyova
bagamba nti omuntu ayinza okugoba omuntu ne baawukana singa wabeerawo
ogwobwe
empeta eba tekyakola era nga bawa omuntu oyo okusonyibwa kwa mulundi
ebyo
twabiyitako netubira mu mateeka agafuga obufumbo
obutukuvu
akati ekyo tukirabyeyo bakiyita kya
kiki
kifaanana bwekyo
naye
tikituukiridde nnyo mu bufumbo obutukuvu obwa katonda
kubanga
tunoonyereza ebigatta
awo
ono akwata mukono gw'oli n'agwamba
naye
nga waliwo kye baliseeyo ekituufu
batababuulidde
tobola abantu asigala ayambala empeta naye ng'eri obufumbo obutukuvu
yabuvaamu
so ng'ate empeta ekifaananyi ekiraga kiri kye mwagatta kitalina
kuvaawo
okugjako ensonga zetwalabira
wetwali
tulaba amateeka agafuga obufumba
obutukuvun'engeri
gye buggwawo n'engeri gye bayinza okugatuula
abantu
obufumba obulala obuli mu nsi muno
nga
tumaze kyakimale
wangi
omukono wangi customary marriage. You say gay size.
Obobuwangwa.
Mugende yu mubye chipa. Obobuwa kabako obwe njawo.
Kwanjula.
Kuba kwanjula.
Yes.
Kwe kwanjula. Chitu gizi na iya bantu. Wabira mafungibwa.
That's the customary marriage.
Mugende yu kwanjula. Singo mutuwa mkuwanga mugende waka.
It means people leave there when they have got married. Now church, what are we doing?
We
sanctify
that
marriage. It or what? What happens there?
Oh,
they say customary marriage. It means introduction. But still they live with their good marriage. After the occasion we are meant to pray for blessings for people and they go in their real marriage.
But
they've got married and they're meant to be a blessing upon.
We
waste our time and we meander in many things. They go in a wedding now. What is wedding?
Yes,
I think that no, it's just a play of language.
Because
customary marriage,
what
they call customary marriage, and the wedding.
No.
Almost is just the same thing.
Uriana, you say ship. Who are you, Mr. Babuchi?
The girl. Now, what is troubling us? How many were there on Pastor Gildon's wedding?
They came
with the gown and were new people.
Yes, you were
crazy.
Why?
Because that along of
the introduction,
then what you call introduction is a marriage. They're going to get married there.
These
children to be prayed a blessing for. They need to be. That God will be with them. Angels of family to appear to them.
When
they head to the marriage and they head to the family. That's when Pastor Gilman's wedding.
We are introduced
first.
They
change the
floor.
They put in their gowns. And they came back with their bridegroom and all the
others.
The midwife came back with my suit and the Holy Bible.
Two
spokesmen appeared and ran away. Never seen that experience.
They
spoke on our behalf. The father brought the daughter out and
joined
their suit and the gown and the song of our wedding.
What do you want to do?
Praise Jesus, brethren. Maybe when we reach customary marriage, the problem which we involve is that it involves many beliefs and religions. And it depended on the clan of that person who is going to introduce or they're going to marry there. You go to some places and some are going to those occasions. They first send farewell to the demons of their homes. You go on another occasion in another clan. And the girl child there, there are people who do occasions upon them before, like on the side of the men. Now we have to electrify all these things. Maybe this is what we are doing right now.
Yes,
praise Jesus.
We know
is one thing, brethren. Marriage
should
be honored by all people.
Mother
clan.
That
command of the Father in heaven.
Able
to hold the anointing of joy which is going to be flowing.
Of
the marriage and the holy family. We have to put them aside, for we have our clan in heaven. We need one thing. You will honor your father and your mother. And we come in the home. And we pay what is worthy of us. And we thank the parents who raised the girl child.
But
it's us who are taking that time. Take away the one they have raised and we take them away. Thank them for raising them and keeping them for all that long. All the stewardship they have done. That's why we go to honor the father and the mother.
And
we go to do what we call introduction. And they pass us the family. And you become a child there. And the girl child becomes a daughter to where we are taking them.
Yes,
praise Jesus.
The
problem is the drama mixed up in different plans. Acts which are not easy. Acts which are not of righteousness. Of the devils. But the truth would have been this. When people have to go in the customary marriage, if
you
would have been a fat place, they would have gone with their pastor there. And all the occasions are done and finished there. If it was near place, they can come back
in the place
where they come from, and they go to their synagogue, and
the
entire church gathers, and we pray blessing for them. Give them a certificate of the world.
And
God too would have
been.
But the certificate gives the marriage, God sends them angels of family. The kingdom of heaven. That is the certificate that I have accepted you to be the marriage.
In
the family of God the Father.
The
picture of God totally different from the one who sees the world.
If
you give the one of the world, which people see with their eyes, we give it you, but we prove it is the rightful one you have to have. They are the angels of the family, the angels of marriage.
We say,
for the sake of the family, one is old to have. For the sake of the angels, the woman is old to have a sign of lordship over her. You have another marriage called what?
Civil marriage.
What is that? The ones of the family don't know. I think you hear the drama.
There you come from the customer,
you go to the civil. Praise Jesus, brethren. what is added on, you decide the marriage, the years are going to end, and spend that marriage, contract life. Even another thing, the civil marriage, they can wait you though you have waited before. May they have got waited like 6 weddings before.
Whatever you find.
They don't mind that. As long as they pay their money.
They never die. Civil marriage.
Civil marriage. That's of the government.
Customary marriage.
From customary marriage. Which you call introduction.
And
you go with the letter of the parents. And you move on to the contract marriage, which is
civil.
Which is called civil marriage. You go with the witnesses. Go with the two witnesses. And it is done.
We have another.
We have another. Contract marriage is a clause within the civil marriage. It's still the civil sector which does
this. You
can even marry a woman for a week.
You
know, the devil is out doing whatever he wants. In the rebellious children.
What do you over?
Is there another marriage?
How old? What would I? Stop photo.
It's not marriage.
Babu Tabatu.
For habiting. It's a marriage.
Okay. What do you want
to do?
That is cohabiting. It's not recognized marriage. You are there cohabiting, stealing from each other.
You
are there when greed is close to you, and you pull each other's heels. You go away with yourselves.
Yes, you must
praise Jesus.
When
you speak of marriage, of God, the whole marriage, it's the fourth marriage you have here. In this world, they removed it and never show it.
What
they call church, which dominated it,
it
acted to be within this marriage. When you call it church marriage, as if you say, we as the church, we are married.
Over
a church of married two people. And both a church. But it's not what they try to mean.
When we are in the religious,
religious marriage,
people
make themselves the same belief or different. Or the same morals. They meet, they put a specific group of them in the world, or their religion. Like Colossians says, Colossians
2.
Each one, the religion as fallen angels lead them. Each one puts in place their character. What we call the holy marriage from God. God is the one who joins these people. And we on this world, we come to pray blessing for them.
And
we get this ring for them.
ensonga eyagattiddwa masika.
And we try to show them the one that this word is a specific weak joint them in the midst of them.
Mugatta emitima gyabwe.
It involves joining their hearts,
mibiri gyabwe na buli kitundu,
their bodies and everything of themselves.
Nebafuuka
omuntu. And they become one person.
Era ng'ebintu ebyo bwe bifaanagana.
Those things just appear like
that. Sitasobola kunnyonnyola ssaawa.
Which I can't explain right now.
Pozi bw'onajja mu office oli ng'ogwanidde nga tetugolokosa kugolokutala kwe kufuukiriza.
When you come in office and you wonder you are in that space.
Ojja kujja okunnyonnyola ebirala bibagatta nga
bitaano. Come and we explain the other things they join.
Bye sitajja kunnyonnyola kaakati.
Which I will not explain at this moment.
Yes, you have to
praise Jesus.
Naye nga atandika gy'agamba bwatiluberiberi.
Begin saying like this in Genesis.
Obufumbo obwo.
On the holy marriage.
Ebintu bino twagadde oyitemuko.
Want to be fast through these things.
Waleme kuddeyo ogambe tunasanyukira mu famire ki mu bufumbo ki.
Don't be there ask we shall rejoice within what family and what marriage.
Yes, ye was.
Praise Jesus.
Wanga oyinza okwata famire gyota gy'okutte yonna ng'olowooza yegendo baba
musa. For you may get any type of family thinking you have joy within it.
Oyinza okwata obufumbo bw'oyagala gwe.
Get any family you want.
Osuubira leero ogenda kusigala ng'onyumirwa essanyu.
Hope you will remain enjoying it.
N'obulamu obulungi.
And a good life.
Ekintu ekijja okuba ekizibu.
Something which will be very hard.
Era tosuubira nti malayika wa Mukama ajja kujja mu famire yonna yonna gy'osanze n'obufumbo bwonna bw'osanze.
Don't expect the angel of God will come in any family or marriage you will find in yourself.
Oba tunuulidde famire ya Katonda.
Or you've got known the family of God.
Batunuulira obufumbo obutukuvu bwe.
They look at the holy marriage from God.
Iranga kuno bwa baba ogerako mu bibereberi.
When is this of this Genesis?
Sura eyo kubi.
Genesis chapter 2.
Nura 18.
Verse 18.
Bibereberi sura ya kubiri onyale 18. Mukama Katonda nayo gera anti si kirungi omuntu okubeeranga yekka. Namukolera omubeezi amusanira. Mukama Katonda nakola n'ettaka Mukama Katonda n'akola n'ettaka buli nsolo ey'omu nsiko na buli ekibuuka waggulu n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita.
Yagamba si kirungi omuntu okubeera
yagala
mukolere
omubeezi omugwanire.
Naye yakola ebintu ebirala bingi nga biringa
ababeezi.
N'akola enkoko ebinyonyi
ebyennyanja,
ensolo,
ebiwuka,
ebimera,
ebintu
n'abireeta eri
omusajja
oba alabyemu omuntu afaananira ddala
bw'awulira
ng'omutima gwe gwo ebirowoozo by'ebyo katulabe.
Olubereberye essula ey'okubiri olunyolo 19.
Genesis 2 verse 19.
Buli kibuuka waggulu n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita n'omuntu buli gye yayita ekitonde kyonna ekiramu eryo lye lyali erinnya lyakyo. Omuntu n'abituma amannya buli nsolo n'ebibuuka waggulu na buli nsolo ey'omu nsiko naye omuntu nga tannalaba mubeezi amusaanira.
Yali abitumye amannya era abiwaanye nga naye bw'otera okuwaanawaana abantu oyo
gy'ojooyita
naye nga omuntu omutuufu aba
tannalabika
omuntu Katonda gw'akugasse naye.
Kubanga
ffe tugenda munange okudde tugatte abantu tulage abantu nti bano
baagattiddwa
ng'ekituufu ddala Katonda aba yamaze okugatta
abantu
era nga balinzeeko akabonero kamu kokka alyoka agambe kati bano
tebabagattulula
sooka n'agatta ebirowoozo n'agatta
emitima
ga bintu bingi byakwata okugatta nebafuuka
omuntu
manyi omuntu ne waba akunyumira akunyumira okulaba ayogera
they speak
osobola omutuma amannya go naddaali naye ayinza okubanga si
yasaana
kubanga muyinza okubanga temukizuula ng'ebirowoozo
biri
muyinza okirowooza nga buli omu
You may realize that everyone what they desire is the opposite of the other. Hinder the anointing of joy to flow within the family and the good life. Flow in the holy family and the holy marriage. That's why
I
wanted you to first get this before you study of the anointing. Some of you are saying, maybe every family we shall be in and the marriage shall have joy there. Not my friend.
So take a look family and to
get back the holy family of God.
No,
holy marriage of God. Or which comes from God.
But
we can enjoy with joy and
anointing,
joy and a good life.
Yes,
praise Jesus.
Mm-hmm.
We're still in Genesis. Genesis 2, verse 21.
Mukama Katunda n'aleetera omuntu otulo otungi. Ne yeebaka.
Kubanga yali amukoledde baamukoledde.
He made things which he made for him.
Naye nga abakoze buli omu n'engeri.
But he made each with his own likeness.
Buli omu n'embeera.
Each one with their own ways.
Naga naye nina okulaba nga waliwo ekintu kye nkoledda nga kifaanagana.
I must see that I make something which is just like this man.
Ebintu nga bifaanagana ebisinga
bingi. Most of them appear the same in them.
Kirango bibanga yeesinkanye
kino kisanyusa kino ne kino kisanyusa kino. Another, it pleases another.
Mm-hmm.
Genesis 2 verse 21.
Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo otungi ne yeebaka. N'amugyamu olubirizi lumu. N'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Mukama Katonda n'azimba olubirizi lwajje mu muntu okuba omukazi n'amuleeta eri omuntu. Omuntu n'ayogera nti ono ly'eggumba erivudde mu magumba gange. Ye nyama evudde mu nyama yange, naye anaayitibwanga omukazi kubanga jiddwa mu musajja.
Kaakati
now
obugatte buno
this joining
Katonda buli lwakola oba bw'aba abumba
when God is molding
abumba nga waliwo tugambe ebirungo ebimu byalese nga tobirina nga abitadde mu muntu olibolisana
when there are some ingredients is left when you don't have them and is put in the person who meet. When you meet them, you can rejoice.
Well, presenting it,
they are represented by the rib he got from the man.
Yes, he was.
Praise Jesus. If another witness I can feel that yes, this you find yourself. Even others, yes.
What
is the body driving them in it? The desire of the body, maybe even the needs of it. You may not have got required to be the same, you've never gotten wedded.
So do you know Kezako Kubanga Abaja Abatomba Yukumany song?
Now those who are coming up to teach them.
Now are you again?
You too is there, be careful.
We Sabira Musabi Mutondemo.
You may perhaps make to bring for the person to get the ingredients you need in that person. For you can't get a certificate without getting and meeting the right thing of God.
And
he ends here saying this.
Genesis 2 verse
24.
Omusajja kyanavanga aleka kitaawe ne nnyina, ne yeetaba ne mukazi we, nabo banaabanga omubiri gumu.
They will become one flesh.
Yes, he was.
Praise Jesus.
So, this
is what God calls joining.
When you
meet that spouse, joins your heart. The mind. The loving. The having compassion. To feel empathy of each other. Though a man abandons you for a week, no more feels any pain over that.
He
even leaves you with the children there.
And
he's very peaceful there.
You
think that they would
get them.
Joy cannot even be there.
Some people went to
whom God has joined. Oh, God joins.
Yes, he was.
Praise Jesus.
But you can only batan the poor Kubanga of a father.
They even change and they begin to appear alive. They resemble each other. Sometimes they talk, or the actions.
oyinza okwesingana nga bonna boogezaamu ku kirimi naye nga bonna babadde babirina naye
baaliusey
oyinza okwesingana nga bonna
kati
batunula balina engeri gye batemyatemyamu oyinza okwesingana nga balina ebigambo byebagasaganya nga
babikozesa
nga bw'aba ayogera ateekako nkozi
nno
kale bingi ebiraga abantu bano
ddala
se obufumbo bwa katonda tetumala gabugwamu bwagenze mu kyaki ne batukola
kikatibatugatta
biva wala nga mukama kubanga kyatunulidde lyesanyu
obulamu
obungi n'essanyu ly'olunaku
zonna
amafuta agesanyu nga gakulukuta naye mutaba ekyo muyinza okusanga muzadde n'abaana nga bamu
temubaagala
omu bw'afaanana ennyo taata nga maama
amukyala
nga temwewulira ng'olabanga oli akubiddeko
kubanga
ozadde omwana
n'afaanana oli
wenaakakufaanana
ati
n'owulira mubi kubanga towulira nti oli omu
n'oli
ebino bibaawo
naye
olumu sitaani nga
yabireese
naye alina w'asinziira
asinziira
ku bunafu obwo olumu ne weesingana ngu akaana akamu okaagala nnyo obulala
tobwagala
buli lwokalaba olunyindo nyindo nga lufaana olwa maama
waako
kafaanana maama
akokalaakugendaakatiobeera
naye ebintu ebibanaye naye nga ng'omulembe omupya tujja kubasaba mukonsitalinga ennyo obufumbo
kubanga
bwobufumbo katonda
bwatunuulidde
era bufaananira ddala obubwe buleeta essanyu yesu
yebaziobufumbo
bwonna obusigadde mwe mukola bukozi bye
musanzesitaani
yateekeyo ebintu bye
n'apangapa
mwe ne mubiyita
obufumbo
era mukama waffe abunyonnyolako bwati
matayo 19
bino tubisomye osobole okunyweza essanyu lyogenda
okusomaolaba
enteekateeka z'essanyu
tebamala
gaveeri nti buli famiry egenda kubeereeta
essanyuera
si buli bufumbo nti buleeta
essanyu
Matayo sura ya 19 olunyo lw'okutaano n'abagamba nti omuntu kyanaava ngaalika kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo bombi banaabanga omubiri gumu
wanaayongeddeko ekigambo kwetaba okwegatta ati nno wano weerokedde ate omutendera omulala
nazo
bagatta amagezi
ebirowoozo
akati baabantu tubalabye ku ddayiri bagambe ne babagatta oba nabo ne
beegatta
omanyi abantu tebaagala kubagira omakulu
gaonga
bakwatibwa ensonyi
Matayo essula y'19 olw'okutaano n'agamba nti omuntu kyanaava ng'aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo bombi banaabanga omubiri gumu
bwe yeetabayo ne bafuuka ki
naye
nga jjukira bazimbiddwa katonda okutuuka ku levu eyo
esembayo
era nga kigambibwa nti singa omala okulabagana
n'omuntu
tubaali tugenda
If you pass through the levels of honoring your father and mother, they even find you for that. And they don't accept you separately to become one person. I don't know if you understand it. But you're not accepted to reaching the last marriage. After you
finish
the or you're going to honor your father and your mother. Like it was Deuteronomy 20. Honor your father and your mother.
Well,
this boy is taken to be introduced to the home of the girl. And to give all the thanks required.
As you
reach there, the uniting of the mind and your heart is already built within you.
And
when you reach there,
and
you come back to church with
prayer
blessing, and we bring the sign of the
rest,
which shows you the next step. You're going the next step to unite and become one. It's a sign that I don't want to speak much about it. The one who sees it, look at it well. It's a ring, they put it upon you. And it fits it very well. Unity. Have you understood it? Who appeared like both of them? I don't want to speak much about that.
Oh, you think you're clothing.
Who has caught the ring here? I am a devil. Praise Jesus. There I ask a question. We see that they who come from introduction put a ring. They call engagement another finger.
What does it mean?
We try to show you that they are close. You go back to the laws. On the laws in your hands. You get them back to the laws, you understand it. Don't desire another's wife is the law, which law? That finger is the seven.
One.
You put it on any hand, there's no problem. Are we together? We count how?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bring Brazil to fulfill our joy. Read us the seventh law or commandment.
Okuva esura ya makumi abiri olunyeyo ya kumi n'omusanvu.
Exodus 20:17.
Tewegombanga nyumba ya muntu munno. Tewegombanga mukazi wa muntu munno. Newankubadde omuddu we. Newankubadde omuzaana we. Newankubadde ente ye. Newankubadde endogoyi ye. Newankubadde buli kintu ekya muntu munno.
Olidde bulungi.
Have you heard?
Tutunulidde nnyo ekinyo sitewegombanga ki?
Look in.
Mukazi wabe
newankubadde
okuyingira mu nyumba
yogyegomba
oba okuwegwanyiza amaka gali nti singa
geomusajja
wamuli singa yeewo oba omukazi
wabetuba
tumaze okulaga empukuyo
mwonaayingiranga
netteeka lyako
olikuumenga
we are
free to put on the left or the right.
When you count those matters,
from here or from the left.
Have
you understood
clear?
Why are you clothing here?
They
say we found this in place.
You
first get it out.
And
you explain it.
Yes,
Christ Jesus.
No, Mugambo, no, Muganda.
Tell them this, my brother. This is our commandment, the seventh.
We
shouldn't convert.
Ah,
me, I'm here. And they are there.
Yes, Jesus.
Praise Jesus.
I was thinking about the Gambo.
Most of you say.
This
is not of the age, but of the Holy Spirit. This is not about age. This is all about the Holy Spirit.
So
you walk in the world, you don't get an explanation like this. Come with the Holy Spirit. People do what they don't know, but the Spirit knows it. Never ask that again. When you ask why you're clothing on that hand, finger. Why on that finger? Why on the hand you want? Answers through scripture. Why a finger? Oh, that you know it very well.
I've
seen your hand. Praise Jesus, brethren. In the script, we've had a house. Were they meaning
physical?
Both of them. How dare you admire the physical part of another? That's the house. Not one by one command, but many are in those commands.
One is
the seventh command. You know why the ring is put on the finger with the seven? And why? Why when? Just from the one we saw the Father.
Everything
is proven by the Father, Son, and the Holy Spirit. Praise Jesus. In the same scripture we read, in verse 14, They don't commit adultery. Before we reach the 17, don't commit adultery. The command is, which is the third.
Pozi kulio kusatuteka koji. Metuka tukenze mbikoro. Maangu gambi tukoda maji.
So they say, don't commit adultery.
Toda mkutambula.
Don't look again. Don't look elsewhere.
Yenzeze ka.
Me alone.
Ninda kuteka lili.
Wake me on the other next law. And we change you, put you on the rightful one.
Is it issue with it?
That is done.
Are
we together? We see the holy marriage of God. That you may hold the joy within a home and a good life. Understand things you do and the marriage you enter in. You, the child, understand the family you are to be in.
Matayo sura ya 19 olunyiriri olw'okutaano. N'agamba nti omuntu kyanavanga aleka kitaawe ne nnyina. Neyetaba ne mukazi we, nabo bombi banaaba ng'omubiri gumu. Obutaba babiri nate, naye omubiri gumu.
Balimu okubeera babiri nate, naye omubiri ki?
But there will be one body.
So bingi bye tulina okuba nga tuyigira mu bufumbo obutukuvu bwa Katonda.
Things that run from the holy marriage of God.
Toyambala kyuma nga tumanyi lwaki okyambadde.
The ring not knowing where you clothe it.
Era tulukiteeka ku lugalo olwo nga tumanyi lwaki kiri ku lugalo olwo.
Don't put it on that finger without knowing why it's on that finger. Now what you don't understand is,
when
you are in confusion home, they don't know even it. Don't move again. You ended here.
It's me.
You wait for me a little.
Yes, you must
raise Jesus.
So if you have a great other to be taken,
we need to understand those things.
You could be in a family.
We shall have a holy family. And the holy marriage. And there is joy. And a good life.
Anointing
of marriage of joy will be flowing. And the family anointing will be flowing. I'm requesting to ask concerning they are the ones they sell in the market of different pricings. You find children buying them and putting them on their fingers. Now those have got married to whom? People don't know what they do within the world.
They
not look onto all in the world.
For
some have gotten exposed to homosexuality, others to demons.
They
entice them, send them to close the rings. They don't feel comfortable. But they have an evil spirit putting them in that mode. Mostly this generation.
Most people say
where was the ring written.
Read
Ezekiel.
You
find the woman the Lord
made. And you worked
on her, put rings on her.
And you
put on the earrings.
After
reading Genesis 24,
you see
what they put on Rebecca.
And on the
occasion of Rebecca,
we saw what would have
called the introduction. Exactly the occasion of praying for them was done there.
Yes, it was
praise Jesus.
So eventually these
things will be proper
when we face
the new generation.
With
the full knowledge of God.
Let's
finish Matthew 19.
Matayo sura ya 19 olunyolo omukaaga.
Matthew 19 verse 6.
Kale Katonda kye yagatta wamu omuntu takyawulanga. Naye ne bamugamba nti kale Musa ekyamulagiza ki okumuwa ebbaluwa ey'okwawukana alyoka amugobe. N'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa teyava akkiriza mugobe ng'abakazi bammwe. Naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo. Era mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we wabula okumulanga ogw'obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze n'oyo awase yagobebwa ng'ayenze.
Owulidde kye bayita okugatulula.
You hear what they call separation?
Ugenda n'oyenda ku muntu omulala.
Go commit adultery of another person.
Tovulaba ng'ekyo tumanyi ng'empeta ya ddala esembayo.
That's why that's the ultimate ring we know, which is the last.
Yes,
praise Jesus. And when you've done that,
even
if you throw the physical ring, you're wasting your time.
If you refuse
to hold the laws of the holy marriage and the holy family,
you are
on your own things.
You are
into destruction.
Yes,
praise Jesus.
But
all this is done
for the sake
of angels who are sent like a certificate,
the angels
of family and the holy marriage,
whom we see in
1 Corinthians 11 from verse 10.
Let's read
there as we wind up.
Kye kiva kigwanira omukazi okubangako akabonero ak'okufugibwa ku mutwe gwe olw'abamalayika. Era naye omukazi tabeerawo awatali musajja. Era omusajja tabeerawo awatali mukazi mu Mukama waffe.
Mu Mukama waffe tebakukkiriza.
And the Lord Jesus is not accepted.
Bw'okula,
when you grow,
n'okuwasa oba okufumbirwa.
Must marry or get married.
Those who are
claiming they are God and espoused to Jesus,
all of us, we are
espoused to the Lord
in the marriage of God.
In the marriage of heaven, we are espoused to Jesus.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Those who have
been seeking outside,
I will
serve the Lord. Failing Christ Jesus, that is not acceptable.
For
you may even fail to be righteous.
Have
evil thoughts, you don't settle.
Angels
of family are sent like a certificate of marriage.
Which
proves that that marriage is known very well.
Now
many of them are laughing.
And you
don't have that certificate. And unto Abraham,
Genesis
18, we saw three angels.
And they
are watching over that family.
One comes on behalf
of the Father.
And
the other for the Lord Jesus,
and
the other for the Holy Spirit.
And
they share the family like that. The one who comes to the image of the Father in heaven, they have to walk with the Father in this life of the world
until
they go back to Jerusalem of heaven.
The
one who comes to the image of the Lord Jesus, they move on to walk with the Mother. The one who comes
to
the image of the Holy Spirit,
they
move on to be with the children, the friends, and the aunties.
Yes,
praise Jesus. Now that's the holy marriage of God moves like that. Move on to hold the laws and the commands of the holy marriage. And then we get to be the holy marriage.
If
you don't hold the laws of that marriage or of the church, we move on to abandon the holy marriage.
Yes,
praise Jesus so much. What I know of
is
gotten from the image of the Father, Son, and the Holy Spirit.
Yes,
praise Jesus.
For
the Holy Spirit speaks like this.
It
speaks in 2 Corinthians 11, verses 1-3.
Bakolinse chokubile sura ya kumi nemo rinyoli soka. Singa mungu minkiriza mubusiru siru obutono. Era na ye mungu minkirize. Kubanga mbako atiru obuja wakatonda. Kubanga nabafumbiza bamu omu. Ndiyoke mbalete eri Kristo. Ngomu walo mulongofu. Na ye ntide. Ngomu sota wegwali mbalimba kawa mubukusa wago. Mpoze vile ozo ya mukono nevuanga mkulaga. Ne wamune mulongofu eviri mkristo.
Ye omonitu kufagamba.
The Holy Spirit says that in the spiritual realm we are espoused
unto
Christ Jesus.
Yes,
praise Jesus.
And
Christ Jesus,
we appears
to be espoused to the Father.
But
the Father too says,
me
too am espoused unto you.
So
now they have that marriage of the same Spirit. That's why you find the Spirit of the Father is one to lead us, and is the Spirit of Christ, and we are in that unity.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Then
the Father says like this, on what concerns this marriage, of which we get an image we have to move by, and then we get a joy.
Jeremiah 31.
Yeremia esule ya satumayemu ornyele ya satumayemu.
Jeremiah 31:31.
Labe nakuzija wa yugira mkama. Wendi waga nendagane mpya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Singe ndagane wa ya linje na lagana neva jajia mekulu naku. Dunawa kwa takumukono kubajisi ya misiri. Ndagane eno. Eyo nebajimenya newankubadde nga nali mbawasizza bwayogera Mukama.
Newankubadde yali akoze eki?
Atuwasizza.
Obufumbo buno.
Now this marriage.
Tetubula tetulaba nga Katonda nga azza akubye embaga wano abantu.
Never seen God coming to marry people in this world.
Newankubadde Kristo Yesu.
Even though Christ Jesus.
Naye ate tuli bafumbo mu family.
But here we are married within this family.
Ani yakola kino?
Who did this? We have the Holy Spirit say he did it. That's why we are told that we must have the Spirit of Christ or the Spirit of the Father. Then we be of the Father.
Romans 8:4.
Malumi esula ya munana olunyiriri olwokuna. Malumi esula ya munana olunyiriri olwokuna.
Romans 8:4.
Obutuukirivu bw'amateeka bulyoke butuukirizibwe mu ffe abatatambula kugoberera mubiri wabula omwoyo. Kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri naye abagoberera omwoyo bya mwoyo. Kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa. Naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda. Kubanga tekufugibwa mateeka ga Katonda. Kubanga n'okuyinza tegaguyinza.
n'abo abali mu mubiri tebayinza kusanyusa Katonda. Naye mmwe temuli ba mubiri wabula mwoyo, obanga omwoyo gwa Katonda atula mu mmwe. Naye omuntu bw'ataba na mwoyo wa Kristo oyo si wuwe.
Omwoyo wa Kristo,
the spirit of Christ,
omwoyo wa Kitaffe,
the spirit of the Father,
ate ng'alina tukulembera mu ng'ali mu ffe,
to lead while he's within us.
Tetuva tugandwa tuli bafumba eri Kitaffe,
that's why we say we are married to the Father,
tuli bafumba eri Kristo,
we are married to Christ.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Then Baromi 8:14 n'egamba,
Romans 8:14 says,
abakulembera mu mwoyo wa Katonda,
they were led by God's spirit,
abo be baana ba Katonda,
they are the children of God.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Tulioka tubeera omuntu kati omu,
and we get to be one person,
nga tetukyetaaga muntu yenna atugatuula.
We no more need anyone separate us.
Obufumbo obw'obwakabaka bw'omu ggulu,
the marriage of the kingdom of heaven.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Kino kyoyongerako okutuukirira bwekiti,
this movement to be fulfilled like this.
Newankubadde olina kino mu bbaluwa ya Yokaana,
so you have this in the book of First John,
esura eyokutanula omusanvu,
chapter 5:7,
asoma mu King James yalina olugi luno, kozi nga ne mu Luganda mwalukomeza.
King James, you have to read this.
Olunya olw'omusanvu mu Bayibuli y'Oluganda olunya olwo simanyi wa mwalukomyawo oba walukomyawo lukisomere, kubanga Bayibuli ez'Oluganda baali baaluggyamu n'ezimu ku z'Oluzungu, kubanga waliwo abajulira basatu mu ggulu.
For there are three witnesses in heaven,
Kitaffe,
the Father,
Kigambo,
the Word,
atumanyi emwana,
whom he knows the Son,
n'omwoyo omutukuvu,
and the Holy Spirit,
era nga bano ye muntu
omu. And these three are one.
1 John chapter 5 verse 8, and there are three that bear witness in earth.
1
John chapter 5 verse 7, for there are three that bear witness in heavens, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one.
Waliwo abajulira basatu mu ggulu,
there are three witnesses in heaven,
Kitaffe,
the Father,
omwana,
the Son,
oba gwe tuwulidde nga kigambo,
oh, the Word,
n'omwoyo omutukuvu,
and the Holy Spirit,
bano ye muntu omu.
These three are one,
eri abagattulula,
no one separates them.
Kati ffe abaana tuba twagala okufuuka omu ku bo,
if we children want to become one of them,
tulina kuba nga omwoyo omwoyo yatulungamya,
we must have the same spirit leading us,
tulyoka tubeera abaana ba Katonda,
we get to be children of God,
tubeera mu bufumbo obutukuvu,
we get to be in the holy marriage,
obwa Katonda,
of God.
Tuvula banaffe n'atugamba,
that's why we do say,
tulina okuba mu bufumbo obwo nga tugattiddwa ddala,
must get from the marriage union of God, joined together,
mu birowoozo mu mwoyo,
in the thoughts, in the mind,
mu bikolwa,
in the actions,
olwo tulyoke tulabe ku bufumbo obutukuvu,
then we see of the holy
ne family entukuvu,
marriage and the holy family,
ng'erina essanyu,
has joy,
n'amafuta g'essanyu agakulukuta,
has the anointing of joy flowing,
n'amafuta ag'obulamu obulungi,
and the anointing of the good life.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Era nga mu bufumbo obwo,
and in that marriage,
obw'omu ggulu,
of heaven,
bwe tuggyamu ekifaananyi kyaffe,
of which we get our image,
bino bye batukuutira,
this is what they emphasize us,
mu Befeso essuula ey'okuna,
in Ephesians 4,
olunya olusooka,
verse 1,
Abefeso essuula ey'okuna olunya olusooka, kyenva mbegayirira nze omusibe mu Mukama waffe okutambulanga nga bwe kusaanira okuyitibwa kwe mwayitibwa, n'obukakamu bwonna, n'obuwombeefu, n'okugumiikiriza, nga mugumiikirizaŋŋana mu kwagalana, nga munyiikira ng'okwekuuma obumu obw'omwoyo,
omwoyo tubeera n'omu,
we have one spirit,
mu kusibibwa n'emirembe,
emirembe nga gitusiba bufumbo bwa Kitaffe,
marriage of the Father.
Era kyovula omutume Pawulo emirundi mingi,
the Apostle Paul many times,
yakozesa nnyo ekigambo nze omusibe wa
Katonda, the prisoner of Christ,
teyali musibe wa mukomera,
wasn't the physical prison of the prison,
wabula yali tabi,
but it was a branch in the Christ Jesus,
ngaasibiddwa bulungi nnyo nga talina na ngeri gy'ava,
he had been bound on him, he could not leave him,
ng'ali mu bufumbo,
he was in that marriage,
kati naffe eno mu mubiri,
we too in this body,
obufumbo bwa ddala obutukuvu,
the same marriage which is holy,
mulina okuba nga musibiddwa emirembe,
must be bound with peace,
omwoyo omu,
same spirit,
tovula mwesiŋŋana nga mulina okuba nga mulina okumanya kwekwo,
that's why you find you must have the same knowledge.
Befeso essuula ey'okuna olunyiriri olw'okusatu, nga munyiikira ng'okwekuuma obumu obw'omwoyo mu kusibibwa n'emirembe, omubiri guli gumu n'omwoyo omu.
Tubeera mubiri gumu ye
kanisa
eri mu ggulu ne ku nsi,
which is in heaven and earth,
ng'era abantu bano abafumbe bafuuka omubiri gumu,
just as the married become one body,
ekituufu kiri bwe kiti,
the truth is this,
okusobola okunyweza obufumbo obutukuvu
ku nsi, to hold the holy marriage in this world,
ngabuli musanyu burungi,
and it's enjoying,
n'obulamu burungi,
and good life,
ino kubanga bujidwa kufana nito bwa katonde
jangara, must have been qualified from the image of the God in heaven.
Singale chivira wetu temusobola kureta sanyu.
It's not like that, we can't bring joy on the world, not even the good life.
Era sente mu family sizeze yetobo obulamu burungi.
Money in the family is not what brings good life.
Tumwakwate kusobosi sente.
Not even money makes a good marriage.
Zisobola okubatabula burungi.
It can even bring more confusion.
Though
we don't say that you get to be
poor,
first get the real unity among yourselves.
Ephesians 4
verse
4. Katondo kitaye wa bonna afuga byonna ayita mu byonna era ali mu byonna.
That's the family of God.
Era oluvannyuma lw'okuba nti ebeera
after being
etandikiddwa kitaffe
began by the father
n'ekigambo ye mwana
and the word with the son
n'omwoyo omutukuvu
and the holy spirit
ng'abaana bwe bandi badde obutonde bwonna
children were to be the all creation.
Abamu abaagala okulembirwamu omwoyo omutukuvu
refused to be led by the holy spirit
bafuuka baana beboolerezi
became illegitimate children.
Kati abamu bo
some of them
ne tuyitibwa okudda
and we are called to get back.
Era ntugambibwa
and we are told
nti bwe mumala okufuka okuyigirizibwa ebya famire
you are told issues concerning the family
ne mufuuka abayigirizi
and you become disciples
nga mubatizibwa
if you are baptized
muyingire
that you enter
mu linnya lya kitaffe
the name of the father
omwana
the son
n'omwoyo omutukuvu
and the holy spirit
osobole okubeera omuntu omu
that you may become one person
olwo olyokobere mu bufumbo bwabwe ne mu famire yabwe
get to be their marriage and their family.
Nsuubira tuyiga mirundi ebiri
kyenkana. I hope you are learning two times this time.
Tuyiga engeri gye tujoininga famire ya Katonda n'obufumbo bwa Katonda.
Family of God and the holy family of God.
N'engeri gye tusobola okuddukanyamu famire zaffe n'obufumbo bwa Katonda.
How we can govern our families and our marriage.
Tukubye ebinyonyi bibiri n'ekijja ki.
Back to Mother Rwanda.
Mulimu kye kyawandiikibwa. Bye byawandiikibwa. Omanyi ebyandiikibwa kati ke jjinja eri.
The scripture is the one son.
Ebinyonyi bibiri tusomye famire bbiri.
But we study two families.
N'obufumbo bwa mirundi
ebiri. And the two types of marriage.
Yesu yebazi
praise Jesus.
Kala tugamba Matayo bwati.
It is as much like this.
Abiri munana. Onyura 19. Kali 18 ne 19.
Matayo sura ya 28 olunyole 18. Yesu najja nayogera nabo nabagamba nti mpereddo obuyinza bonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizo nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu.
Ngulidde bulungi.
We are very clear.
Agamba.
He says.
Temutugatta na muntu atasomeseddwa.
Don't join us with anyone who is not taught.
Ekyamazima kiri bwe kiti.
The truth is this.
Tetusobola kugatta mufumbo yenna nga tasoose kusoma.
Can't join any married person without studying.
Bwana mu by'obwakabaka w'omuggulu era bwe biri.
For even the issues of the kingdom of heaven that
bwana tomaze kuyigirizibwa bya famire y'omuggulu.
If you don't talk issues of the family of heaven.
N'obufumbo bwayo.
And the marriage there.
Ngeri gyo n'ofuuka omuntu omu ne Katonda.
How you want to become one with God.
Tetukubatiza.
You can't.
Tetusobola kujoininga ne Katonda.
Can't join with God.
Bwana mu kubatiza tuba tukubatiza mu mwoyo.
We baptize with one spirit.
Olyoka oyingire mu linnya erya kitaffe omwana n'omutukuvu.
In the name of the Father, Son, and the
Holy Spirit. Bagambe abo baana ba famire ya
Katonda. And they said the children of the family of God.
Neno tetusobola kugattamu era bw'omanya nti tewabadde okusoma.
And if you know you didn't appear in the study.
Nga nawe weewandiise wa musumba Dawudi.
We just had to pass that David.
Mbu tugenda kukusabira omukisa.
We are going to pray blessing to you.
Tojja.
Don't come.
Kubanga ogenda kufuna disappointment.
But you're going to get a high level of disappointment.
Nga tukutadde ebbali.
And we put you aside.
Bino tukolera ddala eby'obwakabaka bw'omuggulu tewali kusaaga.
In the kingdom of heaven is not joke there.
Tosobola kuyingira mu kitaffe mu bufumbo bwabwe.
In the family of the father and their marriage.
Nga tomaze kuyingirizibwa.
Not being taught.
Era gwe babatizeeyo mu mubiri.
You the baptized in the flesh.
Nga tewasooka kuyiga bya famire ya Katonda.
First son is of the family of God.
N'obufumbo bwa Katonda.
And the marriage of God.
Nebakubatiza mu orokwa.
The baptized you got saved.
Wamara biseera.
You wasted your time.
N'osooka n'oyigirizibwa.
You have to first get to be taught.
Olidde bulungi. ne tukubatiza ate tonga yetukuyigiriza n'ebirala.
We baptize you after and teach you other things.
Era singa obatizibwa n'otuka buddusi.
And if you get baptized and run.
Eby'obulokozi oba tonnalokoka.
You've not yet gotten saved.
Era tosobola yingira ggulu.
And you can't enter heaven.
Kubanga agambe munafuka munabafuula abayigirizwa.
And he said make them disciples.
Babatize bayingire mu linnya erya Kitaffe.
Baptize them in the name of the Father.
Omwana.
Son.
N'omwoyo omutukuvu.
And the Holy Spirit.
Obayigirize ne byonna bye nabakugira.
And teach them all I commanded you.
Kubanga era newankubadde nga tubayingiza mu bufumbo.
And though we enter them in the marriage.
Wasigalayo ebirala eby'okubayigiriza.
And remain with other things to teach them.
Ng'empisa, ebikolwa ebirungi.
Character and good
deeds. Bigenda maaso n'okuyigirizibwa.
Many more want to be told.
Era tumanyi nga okusoma kuno tukugenda koma.
And you know this study is not going to end.
Kujja kuddanga.
It will always come back.
Kukwata ku nsonga ez'enjawulo.
100 different issues.
Ez'omu family entukuvu n'obufumbo obutukuvu.
Holy family and holy marriage.
Kujja kubakyukira nga ku ddi.
It will always come and come back.
Ebirala ebyenjawulo n'okwata.
Other different things to be done. Just as our father is,
we are taught
and entered in his family, in his marriage, he end up teaching you all he commanded.
Even
his physical marriage is like that.
Able
to hold you
and make you
tips requiring you to be in that family.
If
someone has been revealed,
you will
be given a power.
You
will have Holy Scriptures.
Which
can lead
things you do
not have stood well in the family and the holy
marriage.
You will be accepted.
Ndozo otake de waje bifa.
You understand where it comes from.
Waji.
Amen.
One way kitu chona chikuwa na gani zanga tifarana.
Is there anything we've connected and doesn't look alike?
Ani anizo kuwa ilizo moyo mtu kukunsonge.
Who can accuse the Holy Spirit on this issue?
Yesu yebajibu.
Praise Jesus.
Akumare ko bya mchimya. Agambi bwati Ephesians.
He says this in Ephesians.
Ephesians 5.
Ephesians 5.
Ephesians 5. Naye ng'ekkanisa bw'ewulira Kristo n'abakazi bwe batyo bawulire nga babbaabwe mu buli kigambo.
Bino babikwanaganyiza nga bw'olaba eby'omuggulu
eby'ekkanisa
ya Kristo
entuufu
n'ebya famire babifaanana.
Abefeso essuula eyakutaano olunyiriri olw'abiri mu ettaano. Abasajja mwagalenga bakazi bammwe era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa.
Owulidde bulungi ebikolebwa mu ggulu bikolebwe ku nsi. Obufumbo buli ne
famire we copy
nga nawoli bwatwagala mu bufumbo
bwaffe
obw'omwoyo obw'ekkanisa naawe bw'oba okola mu bufumbo bwo ne famire
yaffe
abaana bagamba ate kati ffe
munnaawe
gwe mwana gwe ogwa mu
famire
ogwa mu bufumbo oyinza okugandawooza nange ebyobufumbo
byange
bonna ava kukubeera omwana ajja kuba oyinza.
Since to become a child, you will enter marriage yourself.
So we will want to come and your family will be
concerned to know how your family will be.
Befeso solo yoktano olunyiriri olwabiri mwetano.
Ephesians 5:25.
Abasajja mwagalenga bakazi bamma era nga Kristo yayagala ekkanisa neyewaayo ku lwayo alyoke agitukuze ng'amaze okugirongoosa n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo alyoke agyereetere yennyini ekkanisa ey'ekitiibwa nga terina bbala newankubadde olufunyiro newankubadde kyonna kifaanana nga bino naye ebeere entukuvu eteriiko bulema. Era bwe kigwanidde bwe kityo abasajja mwagalenga bakazi bammwe bennyini ng'emibiri gyammwe bennyini ayagala mukazi we yennyini yeeyagala yekka kubanga tewali muntu eyali akyaye omubiri gwe yennyini naye aguliisa agujjanjaba
era nga Kristo bajjanjaba ekkanisa
bagezaako tulaga nti ebintu bya
famiryina
okulabika nga
bulabaekkanisa
ejjayo ebiri muggulu
tandika
okubeera mu famiry eno
entukuvuobufumbo
obutukuvu bwa famiry
obwekkanisa
wano
ati
bwe twawulako famiry zaffe zino
obufumbo
obudde eri
wabbali
tuba tulina okukola ebyo bye kristo byaka
Do what Christ does. What
the
Father and the Holy Spirit does. And
to
get a good life. Which is filled with joy.
Befeso esule yokutano. Olunyiriri olwabirimu omwenda. Kubanga tewali muntu. Eyali achaye mubiri gwe yenyini. Na yagulisa agujanjaba. Eranga Kristo bajanjabe kanisa. Kubanga tuli bitundu bya mubiri gwe. Omuntu kyanavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we ye nabo bombi banaabeeranga omubiri gumu ekyama kino kikulu naye njogera ku Kristo n'ekkanisa
nti ekyama kino kiki
omanyi
lwaki yakiita ekikulu
twagyeko
ekyama ekyo okuba ekikulu kyakyo nga tuyita
wano
ekyama ekyo kikulu naye lwaki
omuntu
okugattibwa n'afuuka
kitegedde
bijja
bitya
yesu
yebaziwanga
agamba ekyama ky'okufuuka omubiri gumu kikulu
naye
twali kyo mu kusooka tetumanyi kifuuka
kitya
naye kankano twategeka
n'agezamo
n'otugamba tibino abitugerezaako ku by'omwoyo nebyaki
tulyoke
tutegeere bwe tuyinza
okukola
tuddiremuko ku
Efeso esula ey'okutaano olunya lwa 3:2 ekyama kino kikulu naye njogera ku Kristo n'ekkanisa naye era nammwe buli muntu ayagalenga mukazi we nga bwe yeyagala yekka n'omukazi atinga bba
batugambye ensonga za famiry
famiry yakitaati
ky'ova olaba
That's what you see.
Nti waliwo amafuta
that is anointing
agakulukuta
which flows from the Father
galabika butereevu eri mukama waffe Yesu
and they appear the Lord Jesus
agajira dda mpaka mu baana mu nsi
y'omwoyo they reach the children in the spiritual realm
Yesu yebazibu
praise Jesus
amafuta gasanyu
and it's anointing of joy
olwokuba nti waliwo obumu obwo
because it's that unity
kyeyaliyo n'essanyu lyo liwulikika
bulungi and the joy is heard
Yesu yebazibu
praise Jesus
nga amafuta gakulukuta
and the anointing flows
so tugenda kuba tulabakwaga ag'omwoyo
you're going to see the speaker anointing
tulabe n'ag'omubiri
and you see the physical
mugano mafuta ga mufumbo
and this anointing of marriage
wabula twategedde nti ate mu famiry ya Katonda fena tubeerawo nga tuli bafumbo
and the family of God we are all there when you're married
naye mu famiry y'omubiri abafumbo bali babiri
but the physical family they married are two
oba wakiregedde olina wakiwuliridde
did you hear that somewhere
We spread
it somewhere.
You
forget, get backwards in your notes, you see.
We know what we to mention in our family.
Where we mention
father
and the holy marriage.
When Hebrews
see the anointing from the Father,
get
the word the Lord Jesus.
It
departs to the children.
But
it's of the Holy Spirit.
And it
brings joy. And it brings
peace. And
it praises us as children.
Yes, yes, yes.
Era
naffe nga tuwaana Katonda
waffeba
bikkiridde kuwewaana kulya bulungi bwebitokiba
kisaliasita
amafuta gesanyu gabeera nga gakulukuta
tusoze
mu nsi y'omwoyo olaba amafuta aga n'engeri gye gakulukutira mu bufumbo obutukuvu
bw'omuggulu
era gakulukuta ddi
Ebulaniya
essuula esooka gatandika olw'omunaana tukkiriza
Ebulaniya essuula esooka olw'omunaana naye ku mwana ayogera nti entebe yo ayi Katonda yalubeerera emirembe n'emirembe n'omuggo ogw'obugolokofu gwe muggo ogw'obwakabaka bwo wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu Katonda katonda ochavuda kufuka kama mafuta gokusanyuka okusinga banno.
Yes, you will see. Kulina ya mafuta gesanyo
kwa mtukufu. The mountain of joy of the Holy Spirit.
Ndio kuongelea ogetegeleze muzaburi.
See this point sound.
Zaburi ya 55 enoro mpaka enoro msavu. Yes, you will see. Ndio kubora kwa mafuta gagati. Agesanyo.
You see the anointing of joy.
Ntibu ya maru ukutia wabili vyo nina.
After he hated all the others.
Uvutari mutuku ilibubo nina.
All the unrighteous things.
Na afutibu wako amafuta kesani.
He was anointed with anointing of joy.
Uko singa pfeva ganda ni.
More than all his brethren.
Onono ye mgoyo atalina chitimoku
hii. He sees the spirit without measure upon him.
Nyinga tumanyi yo mugu ase ya ringana.
But we know he's the one he shares with us.
Yes, ye razimu.
Praise Jesus.
Ngavana.
As children.
Kwa hanga yogela kuyo ti omoyo kwa inata mpima.
Speak that the spirit is. Gives him, he doesn't measure it.
Yamua mafuta gesani.
Gave him anointing of joy.
Na yemoyo mutukufu.
And it's the Holy Spirit.
Tukaenda kuchira mufamili mufumbo wafuwo kumisiki.
We are going to be in a marriage in this world.
Pari ya waga mafuta kakurukuta gani.
The people ask how the anointing flow.
Kujia kugara ba.
You will see it.
Nida muka tono.
Wait a little.
Iru tukena sumo mtu kuna kukaka.
Then we start his heading alone and finish.
Uruge nure kutujia kuruta mwini.
We shall resume the journey tomorrow.
Kula bimuka mafuta nga yogiru wako.
We see Jesus spoken of.
Okubana mafuta agashi. Agesanyo kusinga fwe maganda bi. Na inga tumanya mafuta kwe mwoyo mtukufu.
We know the oil is the Holy Spirit.
Atapi ni kwa kujie.
We stopped within him.
Na tebamo meza bi.
And it wasn't measured.
Tugambi riyo kana. Sure so kam. Sure ya kusa tunurasa tumanya.
Yokana esure yokusatu. Oluni yola satumanya.
John 3 verse 34.
Kubanga katonda gwe yatuma ayogere ebigambo bya katonda. Kubanga katonda gwe yatuma ayogere ebigambo bya katonda. Kubanga wagaba omwoyo tamugerera.
Wagaba omwoyo takola ki?
When he gave his spirit, never measured.
Egaliko ulida mafuta agachi.
It's the anointing of joy of heart.
Agesanyu.
The anointing of joy.
Agataliko.
Which is not measured.
Elanga ni wangu watenga Christ ebisele bisinga ile bizubi yali ayita.
So Christ sometimes passed through problems.
Nga atufirira.
And he died for us.
Amafuta agogonga amwongera ngesami.
That anointing added more joy to him.
Nga ayongera chimu basonyi wete wamani wa kula
chimu. Hope one thing forgives them, they don't know what they are doing.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Ino cheche tuwa mwonga tuwa mwili.
It's what happens when you leave the body.
Kutuka isi anga togu uli togu dati ono orina muru wati.
Reach a time don't feel that you're sick anymore. Togu dati
wa madeke ikizi.
You don't feel you've been having a problem.
Uwa mafuta agesami.
Because of the anointing of joy.
Ndo uzi asama kwa biko watu memus. Adoro mwendo kuvune mamura banga
ya so the Holy Spirit right there.
Na baba wisani ne badamu kuyimba.
Join the God of praise the Lord there.
Oyo oyo mwendo kuvuwabira.
Where the Holy
Spirit is sani.
Ya no
family ya katono the
family.
Ne wabira we bizubiti abi abinda ko byonna.
There are problems that overshadows all of them.
Tuvuna banjaka la family ya katono.
That's why I love so much the family of God.
Asara ke bizubu yo ndani
tabana. All problems that never appear.
Tumbula bajja tuwesanye kwera bile nabali munyanja yomuntu.
Give us joy that we forget the ones in the lake of fire.
Bakojala rasuli bwale bajja wongo si abamani. Uli mukusa tukabusanye.
Know them you'll be joy.
Eh oli naba kuteka olaba mu obera kulironga
see you in the fire.
Uli mukusa yuko
yi. And you are praising.
Na wera bitentu we kuli nawo kwa.
Forget the fire is there.
Baba ita mafuta akisanye
body the anointing of joy. When you get the family of the world, when they find you get to get them even pierced with a spear. And
you
don't know that they are pierced with a spear.
That imagine you know and the young or the moon for a wave. Yes, he was. Get up, Kuraga. Ebera zobwa katonda zali atatte mu system yomu.
Try to show you the ways of God is put in the human system.
Katonda atambuza mafuta gesani moyo mutuko
God move not of joy which is the Holy Spirit.
Eranga wegabera.
And where it is.
Ubeya tusoba kuulira bulumi.
Ewa kwatte
nubi zokuba kubatte u.
Okuwawo happen. It overshadowed.
Singa family bera mwesani mbate mwe.
If the family has joy, even though you have no food.
Musoboro kuyiye bisiga
we had planned for the rest of the thing.
Singa mbita bulata bulisani mbita ba ubita
joy is not there.
Never found the merry.
Though you cook what they make
and sell,
though you buy a car,
but
if it's your spouse and there's no joy, look at you and see you've done nothing.
That's
what God is wife in the family. Anointing of joy flowing there.
If you are not saying
things of joy is prepared then. Joy of the disco you're thinking of. The Holy Spirit giving us this joy. When he gave me the Spirit, he never measured him. Anointing of joy.
Speaks
of them in Acts 10.
Verse 38.
Acts 10, verse 38.
Yes, Munazaresi. Katonda bwe yamufukako amafuta n'omwoyo omutukuvu n'amaanyi eyatambulanga ng'akola obulungi ng'awonya bonna abaajogebwanga sitaani kubanga Katonda yali naye.
Omwoyo ono w'essanyu amafuta ag'essanyu gabiranga ne Mukama
waffe Yesu.
Ye mwoyo omutukuvu akulukuta okuva mu kitaffe
n'ayita
mu mwana n'ajja ne mufi.
Yesu
yebazibwe.
Praise Jesus.
Eranga Muyokana isulene yomusamu.
And in John 7,
olunyorwasi kumuomusamu.
Verse 37.
Baka chapter 38.
Unto 38.
Ayogira kumuoyo ya kurukuta ino kurukuta mufi.
It speaks of the
spirit amaza maramu.
To flow in us like streams of living water.
Oluvani maroku kiriza Mukama waffe
Yesu. After believing in the Lord Jesus.
Tujoininga mumoyo wesani.
We join in the anointing of joy.
Yokana esula y'omusanvu n'olwasatu mu omusanvu. Naye ku lunaku olw'enkomerero lwe lukulu olw'embaga, Yesu yayimirira n'ayogera waggulu n'agamba nti, omuntu bw'alimu ennyonta ajje gye ndi anywe, akkiriza nze ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba nti, emigga egy'amazzi amalamu girifuluma mu lubuto lwe. Ekyo yakyogera ku mwoyo bwe baali bagenda okuweebwa abaamukkiriza. Kubanga omwoyo yali tannaba kugabibwa, kubanga Yesu yali tannaba kugulumizibwa.
Naye twamulabanga omwoyo akambikwa kati mu ssula
yakubiri.
So tusayalinga omwoyo wesanyu omwoyo.
Now we share the same spirit of joy.
Era tugayita amafuta amalungi.
And we call the good anointing.
Ani ajukira Zaburi 13:3. Yiraba ko wekiye kirungi. Kaboruganda okutuula awamu.
See how it's good present to sit together.
Yaturino kwa garufu.
How that love.
Bukwa Yesu kwe yatua.
Jesus he gave us.
Uringa mafuta marunji.
It's like the good anointing.
Murumare yetu na yu. Agafuru kutiranga.
Which flows.
Uchirevu charongi.
Heron spirit.
Aha. Iyo na yezaburi. Ikumi asatu amafuta akutuga sharinga
famili
ya Katonda n'obufumbo
obutukuvu
obw'omukulu tusigala tusanyuka
mu
mwoyo wa Katonda
nga
ge mafuta agakulukuta.
Unawulira
ku mwoyo ono ng'akulukuta ng'emigo
iwulira wenawulira ng'oteredde wenna
nga olinganga oba akuteekamu esi oba oli mungi towulira mubi
kyobula
abadi mu Yerusalemu tebadde awo bwate bugumuli bali mu mafuta amalungi
gakulukuta
mu Zaburi ya 23 bagayita eddundiro ly'omuddo muki omuteefu n'amazzi amaki obeera mulamu mulungi mu lusuku lwa Katonda nga bakutudde ku ddundiro ery'omuddo omuto n'awali amazzi amalungi nga gavaako oluwewo oluko olukufuwafuwafu
eyo
nno ye famire etuukiridde n'obufumbo obulungi obwa Katonda.
And the holy marriage of God.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus.
Era, kino tukisaba nnyo.
And this is pray for you so much.
Okulabikako mu family yaffe ya wamu eno eya Katonda.
Appear in the family of God of the church.
Eri bonna abali mu nsi yonna.
Who all in the entire world.
Tusaba Zaburi eya 5:12.
Pray Psalms 51:12.
Zaburi esula ya 5, olunyiriri tuli ku lwa 12. Onkomezewo essanyu ery'obulokozi bwo. Onyweze n'omwoyo gw'eddembe.
Nti omwenu kuva ono w'abeera.
Where the Holy Spirit is.
Ge mafuta ag'emirembe.
Is the nation of liberty and peace.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Era nga ne Mukama waffe mwennyini aba waali.
And even the Lord himself is there.
Okusinziira ku Bakolinso ekyokubiri.
According to 2 Corinthians.
Esitula ey'okusatu.
Verse 3.
Bakolinso ekyokubiri.
2 Corinthians.
Esitula eno ey'okusatu.
Verse 3.
Omulwa 15.
Verse.
Katandika olwa 15.
Bakolinso ekyokubiri essula ya 3:16. Naye bwe gukyukira Mukama waffe, ekyokubikkako kiggibwawo. Naye Mukama waffe gwe mwoyo, era waba omwoyo gwa Mukama waffe we waba eddembe.
Mukama waffe Yesu mwoyo.
Jesus is the Spirit.
N'omwoyo mutukuvu mwoyo abeera akulukuta.
Holy Spirit is the Spirit flows.
Ate twawulira. Mu Yokaana essula eri
eyokuna. And we heard in John 4.
21. Nti n'ekitaffe yeki? Gwe mwoyo. Yokaana essula eyokuna 21. Ejja kuba ogyesomera. Ejja kuba ogisoma.
You read yourself.
Egamba nti kitaffe gwe mwoyo. Lwa Katonda gwe mwoyo. Era anoonya abamusinza mwoyo muki.
And he sees them worshiping spirit and truth.
Nabasinzira mu mwoyo mutukuvu.
And they face the Holy Spirit.
Nabasinzira mazima Mukama waffe Yesu.
And they face the truth about Jesus.
Waliwo kabaawo okusinza, okutendereza,
worship and praise.
Okuwaana.
Worshiping praise.
Nga twewaana mu famire yaffe ne mufumbo mutukuvu w'omu ggulu.
Ourselves in our family and the marriage in heaven.
Yes, yebazibu. Kale ebyo nno biri bwebityo ku famire y'omu ggulu.
Those are like that in the family of heaven.
Naye mu mafuta gano ag'essanyu mu bufumbo bw'oku nsi.
The anointing of joy in the marriage of the world.
Mukama waffe atera nnyo tukuutira ku by'ebirabo eby'omubiri gwaffe.
The Lord emphasizes on the gifts on our body.
Okubeera nga bifunctioninga bulungi.
That they work very well.
Era twawulira nti abantu balina ebirabo eby'engeri ez'enjawulo.
And we heard that people have different gifts.
Twali tusoma gye buvuddeko.
As we started some time back.
Kale okukuuma omugga ogwo nga mulamu bulungi.
Now to keep that stream working very well.
Kubanga ebintu bino bitwala ebyenga eby'okusaana.
These things you take them as a job.
Ebyamafuta gano ag'essanyu ly'omubiri
gwo. The anointing of joy of your body.
N'omuntu oyo gw'obeera naye gw'ogenda okubeera naye.
The person you have to be with.
Oba gwe baakugatta naye.
Or the one they united you with.
Naye munnange bitabulira ddala ensi.
But this trouble very much this world.
Era gano amafuta g'obufumbo ag'essanyu.
Anointing of joy of the marriage.
Twagala ogasseeko omwoyo okutegeera.
We want you to put understanding upon it.
Era muwulira nti waliyo abantu
ebigga
byabwe nga tegikulukuta bulungi.
Waliyo
abalala
ng'ebirabo
byabwe binafu nnyo kubanga baalina ebikolwa ebikyamu bye
baayitano.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Abalala baalina ebisajja ebizungu bye bagula n'abalala ne bagula ebikazi ebizungu oba ne batandika okwekolaakolako
ebikolwa ebikyamu.
Ogenda otuuka eyo nga omugga gw'essanyu tegukulukuta
bulungi.
Mpozi abalala nga baagala kima mirundi esatu ng'omulala asobolako gumu.
Then others want to cover three times, another is able to handle one.
Kale ne mulyoka mufubutuka eyo.
And you arrive from there.
Essanyu lya famire ne muli saanyawo.
And you destroy the joy of the family.
Kubanga omu afubutuka eyo ng'omugati ekirabo tekyakoze bulungi.
Another awaits when the gift never worked well.
N'omugga gwazibikiddwa tegwasobodde kulukuta.
The stream was blocked, didn't flow.
N'atula mu ddiiro.
And they sit in the sitting room.
N'atankalanya famire
eyo. And they mess up the entire family.
Omwana ajja n'amugamba.
And the child comes and tells
them. Olinga maama wo.
You are like your mother.
Naye lwaki?
But what is the problem?
Amafuta ag'essanyu tegaakulukuta.
The anointing of joy never flows.
Onalya
will you eat?
Simon,
I don't know.
Mama,
the mother
now, Mama,
mother, children, what kind of mother are you? You tell him I'm a mother. Even the right you fail to chase it.
I want to have a story.
And the children are
what is the problem? The same you
your grandson is in your room. Now,
for some
nation of Joe, let's keep it well.
Tell
you one thing born again. Stop
conflict.
You can stop abusing to speak vulgar. Things like that.
Concerning
those other parts, you should not pretend on
them.
And if you start strong, but the flow is about to reach you. Everybody is supposed to wonder whether you ever had it.
They
are fat and they are not so easy. They
are mad. Medicine
was one, marry or get married. And when you reach there,
your
stream should be clear very well. Both of them, their stream should be working.
They
don't know they have a stream of joy.
They
have never known that they are out there still.
No,
others are just mature, they are not raised. If you want to see home happy, let that stream be working and flowing very well.
Even
your gift works very well. If it's weak, we pray for it. You get your colleague to pray for you. You could trouble everything.
You
come here to minister that you are a funny pastor. You
begin
to abuse all the women. But what troubled you?
And
the other one
who did
fail to have a way to tell it to her.
What about
you said that right now you're putting general?
What
is wrong with the gift?
You not be so mad.
You studied the same.
You
saw the same. Others are bad law. Concerning the gift. Others play football morning, lunch, evening. But they are spoiled. They are not easy. They are also sick. They
miss
them all. Even where you grew from. So much of youth.
Every
place you open your tap like that.
You
reach your
mouth
and the tap is all messed up.
Bakoli says, Soka Sulayam Sambo, and your room Sambo.
First Corinthians 7, verse 7.
Naye, Nandia got down to one no Kubera and Nanze.
naye buli muntu alina ekirabo kye ye ekiva eri Katonda. Omulala bw'ati n'omulala bw'ati.
Omulala bw'ati.
Another is like this.
Omulala bw'ati.
Another like that.
Omulala asobola okubeererawo.
Another can survive.
Nga waali talina
buti. And they are there without a problem.
Era nga tatunulya tunulya.
If you don't look at everyone. And without saying my false. Every time they are wanting. And they find the anointing of joy.
Don't need to explain it.
And how they get the joy.
In
that moment, how it appears. Why do they get angered over it? Why
is
it that the rage comes out?
But you don't have to be ashamed.
You are not in joy.
If you reach them, they will stall.
As we had in Proverbs 5, that if you walk in very well, the fountain will flow. Not everywhere you find. So you like so much to flow everywhere.
Abakolosi ekisooka essuula y'omusanvu olunnya olw'omunaana.
1 Corinthians 7:8.
naye abatannafumbirwa ne bannamwandu mbagamba nti kirungi bo okubeeranga nga nze
nakufumbirwatunakolakibeeranga
Pawulo togenda
mu byekirabo
bonjagala
kulabo bakikola
kubanga
bamukumu
mwatabukaddawadde
mwetuzizaano mumuli
batukuumubara
kwagala muvembo gwagwa
gwendalieyo
ng'olina omuntu mutweyo gyemubadde mugezeseza ebirabo
ebitannatuuka
tukusaba jangu otutuukiye
tukuwabagezi
ogenda kukola
otyaoli
okwobeera omutukuvu
kubanga
abantu bangi bapretendinga mu
kkanisa
mbu batukuvu
naye
ng'ebikolwa byabwe babwebyo birala uli wano nga nejjo
wabaddemulimu
n'atolose kati
aa
ebirala byonna tavuma tayomba
alekerawo
okwambala enkunano naye ensonga eyo ekyamukukira
ekizibukyokka
bakyewalawala ne beyisayisa
kati
ositaani abaliko oyo abatambulirako
oyo
twagala okumusindiikiriza
nga
tukola ebintu bino mu butuufu bwabyo
tutwale
mu ngeri eyo esula
ey'okutano
engero essula ya kutaano olunyiriri lwa 15 onyweranga amazi mu kidiba kyoggwe n'amazi agakulukuta ku luzibo ggwe
togenda ku nzizi zaaki
Streams of others.
Buli muntu afuna oluzirwe.
Everyone gets their own stream.
Ebbugu mu beri kukwata.
When you feel heat,
gena mu puru yo.
Go within your pool.
Yes, praise Jesus.
It will always get on you. You feel heated. The fault. Okay.
funa omugga gwofuna ekidiba
kyo
olulimi lulwana lwa mirundi
ebiri
emu puulu
endala
mugga
tutegeeraganye
bulungi
kaakati
liri ebbugumbu erijja
kuba
mulimu abafuna omuliro ng'onoonya omugga gwo
olw'ekidiba kyo
ate saagala mugajigaana kukulukutagiri mu kifo
ekituufunaye
ezo puulu ezo ezibikibwakozaagalakubanga eri bwabazedde ekitanda kiki kitukuvu teri kye mugenda kukolera katonda
gyagaanatemuddeyo
mumpulire nga oli mukwonoona bweoyagaabaogamba
mukwatibwe
ebyo fe tubiri
twasalawo
okukwata kigambo kyakutunakolanga bwe
kitusomesaera
tulinga abo abanyola ekigambo
kyakatonoba
abakitabangula tetwagala mwebulizibulizi
mumakeeroolyoke
mutabule famire mukifuulefuule
ekitasaa
baagi kuba abakulitemize mu buloko zibu lwa nsonga ezo zitayigiriziddwa mu
bo
yesu yebazibu oli omugga gukulu ekidiba kiri
wa
omanyi buli mugga gukulukuta
gugenda
mu nyanja weekuŋŋaanira kyokka akulukusa atwala eri etali nyanja ng'ate omugga
guliawo
omanyi omugga gwerobye ne guggalawo
wonnawonnawonna
banna ebintu ebyo mubirekerawo muleke essanyu libeere
mufumbo
bwamwe ne mumaka ate muleke kutambulanga n'ebirowoozo ebifu
kubanga
omuntu omugga gwe ogutakulukuse bulungi atambula alina ebirowoozo
ebyonoona
I don't know what you're waiting for.
Never, I never even want to be in the government of the saints, except the student, like that.
They are not working well.
She put down this is
I am 6 years.
But the
holiness that is always coming.
We are holy as we speak.
Onyweranga amazzi mu kidiba kyoggwe n'amazzi agakulukuta mu luzzi lw'oggwe.
Buli omu amubuulidde.
Everyone told them.
Genda mu kidiba kyoggwe.
Go in your
children. Omugga gw'oggwe.
Get your stream.
Ndowooza mubitegi.
I think you've understood it.
Nsoma mu kibi obulamu.
Pastor Mutibi, are you laughing?
Ali wa mama Mutibi.
Where is the wife?
Mama Mutibi, owulidde.
Have you heard the wife? You must have faked it now. We have suffered like that.
What is the surprise? Now you ain't got trouble. Why do we have a sick job when you're far from them? Now,
and they light the fire.
I am going to be able to get the money.
Now, don't pretend before the Lord. There is nothing hidden from him. When
we start of
him,
4:12-13.
To him we bring our word. All things are laid bare before him.
Psalms 139.
How we sleep and how we awake. Knows all our thoughts from God. He surrounded us ahead and
behind.
There is no way we can lie to him concerning our life.
If we
want to sanctify ourselves before him, we
don't
hide before people to appear holy. God sees how we appear. Let's finish Proverbs. Proverbs 5:16. Let the road that streams pass through well. Don't be bare. Claim the rock, what is wrong with my street. And the stream is not cleared well.
By the way, I have a again for the
I think you have a song.
Have one person be there.
Proverbs 5:17. And to begin to
God, now the friend comes. Some of you got the villages you grew up from.
Boys used to play the round game with father and mother. And they take out the neighbors. All the friends you claim take them aside.
Share food home.
Proverbs 5:18.
Sanyukiranga omukazi w'omuvubuka bwo.
Ensulo ye koleki?
Eberenga n'omukisa.
Ejja kuba n'omukisa.
It will be blessed.
Buli kiseera ya maanyi.
Every time it's strong.
Ate ng'esobola okuvaamu ne kuzadde.
Can get even offspring.
Kubanga tumanyi nga omubiri gw'abantu bano agutulula.
We know that the body of the sea will pause it.
Okuva mu nsulo ezo zennyini ez'amaanyi.
From those six strips of water.
Ng'abw'atera okutugamba mu Yobu.
Like it tells us in Job.
Tiwazitulula ng'amata.
That it poured me like milk.
Yes, you
praise Jesus. We shall see that blessing. But he said, we rejoice with them whom he's given you. See the joy in the marriage
and
the family.
This is one of the
Joy sharing
the family.
Let's finish here.
Proverbs 5:19. N'empewo ekusanyusa amabere ge gakumalenga mu biro byonna.
Togenda kulingiza
lingiza. Don't go to look at others.
Nabagambye nabagamba ku mulundi
guli. I told the other time.
Mweyambe kwa musigalenga mukyali
bavubuka. Help yourself remain you.
Olaba oli azadde.
It is not given back.
Omuleka tandika kutambula
nga. Don't waste leg step walking at the bristle like of a cow.
Urubuto lo nalo nanga
all the day today is like the sun.
Ndale ne kirungi bwazala kwe kwatiremu
wende
kibanga bumba mu
Burundi
molte bwe sire Burundi
you time to talk
from enough zino wali zino gata nje basiba
these they are two things you used to tie the warm the stomach
yo urubuto
but ni ange stomach is like the sun.
Muyambe yambe ko rudde omuganga babaga
bebi
siba no baganda ba
for as they cover the little one
rudde da we
it comes like that.
Kakati ayon sa
gaya wo picking the first star right there
and we come
and down they are about to throw it behind.
Mujja kwe marake sanyuri
yawe to have the joy
mutandiko tunula tunula tunula
to look at others.
Asebengerera kali ekwa ko yona
oliya wo tunula finishing your watching
wali ye bali yo kulya bya
kali ya neberange
iwa the pump can come back. Endu ekwe muno mukuru bwe gari
this
nga mwanda buli
place and the all like that.
What do you have
to do? The fruit
you can eat.
And the leg gets a shape. But
you
don't mind.
Don't
mind.
As
you have got good
heart.
Family. In a man
is good.
Every
time.
Even you renew yourselves.
Tunulira munno labe
at your spouse.
Where we are good today.
What is needed?
Bulaba kwato mtereke. Na abana bashepe
ngi. Children shepe.
Omani wabu abazala abana.
They give their children and they abandon them.
Akati gwenori wangolera mulezi.
And
to shepe nga mwana.
Don't shepe children.
Omuntu nguwera nga
abazi. Hey, it is to act like a appear like an ox.
Omuzala
oyo basta
amabumba gamu njya na
ron
nawe bekwate kwa
dimbo mutano
rest them very well kumara aja kutena na
virungu yao go ahead like that.
Takati wo onyo moto de
zao yuko wa top the gifts
eh aja kenda kulenga
bro and the high people they are all like that.
Ringa
bacha and like the Chinese.
Walone kumizo kula kula kulobo munoyo bwa batalina ku wano
yabambi
omanya waliwo banafi
that our colleagues
bakulira nnyo mu side ya ankole yo
ikoso
bache adala bache omanya bwe bafayo
no they don't mind
ukuta bana wabenga bashepi
we point the ship in the children
kakati waliwo eddagala
how they say how
wadobera mukuru basho
kusho
munono jira
kan massage yo pause
mujja kujamba buli
kama na direct you how
siku mure na ati ati oh how to live them like kwana bagambe unokuwe anoyo musanyu muramu
be with that joy
kakati kwa mazika rekari ka
just let them there
ataka mune muzara muzara mu buzanzi buzanzi
ba
Noriyoko murekero mkwe eviri jonazi majuka mbaya
kusi getting off
tukambo ya gala jite muru
you want them appear well
isa ndo muunta mino muunta muru
you make me hate that is it
kuba dete mina sende funa yo muna
mbaya
kundi muna aze muna aze mkwe nga kwe
you wash the
hair kombi nge
you kombi
mkazi kwa na veri
kama
okura wochi
What have you done about the hair yourself?
If we not sent on my
name, you know that we inject money in you.
When that is in my voice,
they come to say, hey, did you inject money in it?
Engere sura ya 8 olunyi olw'ekumi olunyi olw'ekumi n'omwenda era osanyukirenga bulijjo okwagala kwenyi
buli wajja wajjidde wonna
kkiriza
bukkiriza
kubanga
abamu ku bakyala batusingako bali ku levu eri ekirabo n'engeri y'okwagala ebirabo byebagaba bitusingako
abasajjanaye
wonna waakira esoba kifaana kityo
kkiriza
bukkiriza
Engeri essula ey'okutaano olunya olwabiri kubanga lwaki ggwe okusanyukira ng'omukazi omugenyi mwana wange
ono omaze omudibagadibagaomukazi yali atambula obulungi omuwekesa akaana
kamuyatambulaolwekia
kubagenyi
abakyalibatunuulira
wemujanya yenna omanye n'omuzako olubutola kumukumu
urubuto
bandaikwasomafamilepakumuntu omumenyamutukeneyo nga ye yakaba omugongo buli nakuwowe kyoka gwe ekirabo kyo
kyamaani
gonza tugende motoka ejatuuka gundi tegeka bulungi omuntu
mutegekeko
mubeere mu bulamu obulungi naye tuvuge oyiro temuli amagumbagamba
tugende
kimanyizi luwedde
ngeesuleyokutaano kubanga lwaki ggwe okusanyukiranga omukazi omugenyi mwana wange n'ogwa mu kifuba kyatali wuwo
n'otuukanga
neighborsolemeramu
neighbor webale kujja kumba oli ku micungwa
owuli
naye bannange twetegeke bulungi bannangeomulembe omupya gulina okumanya katonda
okujjuddeekwetaaga
kintu kyonna kyogenda kwekwasa mbu sikitegeera
bulungi
engeri essula ya 5 olunya lwabirimu olumu kubanga amakubo g'abantu gali mu maaso ga mukama era atereeza eŋŋendo ze zonna
mukama asobola okutereeza era mukama alaba gyoyita
tumazeeyo
Engere sura ya kutano olunyolo abiri mu ebbiri.
Proverbs 5:22.
Obutali butuukirivu bweye buli kwata omubi. Era alisibibwa n'emigwa egy'okwonoona kwe.
Kisinga onaabeera ng'olemedde mu nsonga
eyo.
Emigwa gy'okwonoona zijja kuba zikusiba.
The cords of sin will bind you.
Katutse yalinga okufuku. Osanira famili ya wamu
dakika ko joy of the entire family for 10 minutes.
Penanga tuli mu etuli ya tata baba abana
children.
Kojja singa mkuwa
auntie friend.
Yenda siyali ngati.
How can we share the joy?
Wana mu kino
indeed.
Tusoko okulimitinga okuyimusa okwagala kuli.
We first limit to awake the other love, which flows the streams. We don't put so much the children, the uncle and the auntie, and the friends. Some of what is first spoken on this,
speaks
best in the song of song 3, verse 5.
Oluyimba esula ya kutano. Olunyiriri olw'okutaano.
Song of Songs 3 verse 5.
Oluyimba essula ya kutaano, olunyiriri olw'okutaano.
Song of Songs 3 verse 5.
Ya kusatu. Oluyimba essula ey'okusatu olunyolo okutaano.
Song of Songs 3 verse 5.
Mbalayiza mmwe abawala ba Yerusaalemi olw'empewo n'enjaza ez'omu ttale muleme okugolokosa newankubadde okuzukusa okwagala okutuusa we kunaayagalira.
Okutuusa ekiseera kiki?
Until it's due time.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Kino kisalako liri essanyu lye tubadde tunuulidde.
The joy of the marriage you've been looking on.
To
create another joy of the family. How the joy can remain within us. And we don't trouble children, put them in those issues. Anointing of joy of the married people.
Ecclesiastes
8:4.
Omubulizi essula ya munaana olunyolo okuna. Kubanga ekigambo kya kabaka kirina obuyinza era ani ayinza okumugamba nti okola ki? Buli akwata ekiragiro talibaako kigambo kibi kyalimanya. N'omutima gw'omuntu omugezigezi gwawula ekiseera n'okuteesa. Kubanga buli kigambo ky'oyagala okukola kibako ekiseera kyakyo n'okuteesa kwakyo. Kubanga obuyinike bw'omuntu bumuzitowererwa nnyo.
Buli kintu kibireko ki?
Everything should have its time.
Mubuulize essula y'omunaana olunyolo omusanvu.
Ecclesiastes 8 verse 7.
Kubanga tamanyi kiribaawo, kubanga ani ayinza okumubuulira bwe kiriba.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
So, ebiro n'ebiseera tubikwate.
Time and season, let's hold them.
Dayo mu luyimba 5. Dayo mu luyimba 8.
Song of Songs 8.
Olunyiriri era lwafuna.
Verse 4.
Oluyimba essula ey'omunaana olunyolo okuna. Mbalayiza mwe bawala ba Yerusaalemi muleme okugolokosa newankubadde okuzukusa okwagala okutuusa we kunaayagalira.
Okutuusa ebiro byako.
Until it's season.
Olinda omuntu oyo.
That you wait for that person.
Tomuyingiza abaana bano oba mikwano gyaffe.
You see that it's our friends.
Naddala abaana.
Most of the children.
Tulina okubayingiza mu ssanyu lirya eri.
Children.
Lye tuva okusoma.
Take them in the joy we started on.
Lirimu emigga gy'essanyu okulukuta
bwe gityo. Streams of joy flowing.
Wabula tubatwala mu ssanyu oba mu ssanyu lya family.
But we take them in the joy of the family.
Tukuvu n'obulamu obulungi.
Of the whole family and good life.
Era nga luyimba 5 lye tugamba bweti. Luyimba 5 n'olusooka tuyite mu bwangu.
Oluyimba ssula ya kutaano n'olusooka. Nzize mu nnimiro yange, mwannyinaze mugole wange, noze mmoli yange n'ebyakaloosa byange, ndidde ebisenge byange n'ebyenjuki n'omubisi gwange, nywedde omwenge gwange n'amata gange. Mulye mmwe ab'omukwano, munywe weewaawo, mukute mmwe baganzi bange.
Mukama waffe Yesu agira The Lord Jesus calls to be the children, he calls this friends. I think you read of John 15. From verse 9. John 15:9-15. He calls us his friends. He can praise us to get flowers for us, just as we took them in the perfumes. Can buy this for children as you buy the father and mother and the children, and you praise them, and you perfume them, and we remain in that joy, and we eat with them.
Yes,
praise Jesus. For this praise, Jesus spoke of the church. And he calls that his beloved and his lovers. And he brought flowers to us. He brings honey to us. This is within the garden of God.
Luyimbe sura ya kutano nyolo kubiri. Nalime base. Nayo mutima gwange ngagulaba. Yedobozi lya muganzo wange. Akona nga ayogera nti nzigulira mwannyinaze gwenjagala ejjiba lyange owanga ataliko bbala
bino bibeerayo
sobola
okuyita mukyala wo mwannyoko
you can call your wife your
oba abaana bo
or your children
naye mwannyinaze
say my sister
okumanga empisa
will you be with character moral
ezinesanywe
This girl, every time you are a father, you can call a boy child your brother. My brother, first come here. I want to tell you something.
You
wonder how dare you call them brother. And you put them in the
temple of heaven.
Know them in heaven, your brother. And we have our father in heaven. But I want to tell you something. Men in life move like this. And they move and survive like this.
The language
which praises and leaves peace home.
You can call your daughter
a sister to you.
No, munyonyora ruachi sister.
And you explain them why they are a sister.
Munsi eyomwoyo.
In the spirit of
no, mwebanga onosobola okubako byomugamba.
And give them space to tell them something.
So ne wasigalawo sharing ya.
And there remained the sharing of the joy and the peace.
Then
we came to see you as a harsh father.
Mm-hmm.
Or a harsh mother.
And
call your daughter a sister.
You
call your son a brother. My sister.
Mm-hmm. Luyimbe sura y'okutaano olunyiriri olw'okubiri. Kubanga omutwe gwange gutobye omusulo, emivumbo gy'enviiri zange gitobye amatondo ag'ekiro. Nyambudde ekizibaawo kyange, nakyambala ntya, naabye ebigere, nabyonoona ntya. Muganzi wange ayingiza omukono gwe awali ekituli ky'omuluggi.
Ndowooza tumujjukira.
I think we remember him.
Kati olaba waliwo ebyabaawo ku Mukama waffe.
Something happened to the Lord Jesus.
Ku lunaku luli eri mu Yokaana 2:24-27. Ojja kulaba engeri gye twayingiza olugalo mu
kyo. You see how we put our finger in him.
Mu lubiriizi lwe.
In our sight. As we checked through.
Kulaba we bamufumbye.
To see where he was pierced.
Both
he moved on to praise us.
But
he didn't see a problem in that. You can be home. You think you don't know this. You
know
how many ribs you're having. My daughter, how many ribs you're having. Don't joke on your older daughter.
If
you go to check their
race,
you go away with your gifts.
They are these
younger years. Everything not a season and time.
The other
and their ribs are active now. As you point on them,
and captures
them.
Luyimbe sura y'okutaano Omunyolo kuna.
Song of Songs 5:4.
Muganzi wange n'ayingiza omukono gwe awali ekituli eky'omu luggi. Omwoyo ne gunnuma ku lulwe. Ne ngolokoka okugulirawo muganzi wange. Emikono gyange ne gitonnya mmooli. N'engalo zange ne zitonnya mmooli ekulukuta.
Mirimu okweteekateeka.
Yesu yebaziwa.
Kubanga ekyo Mukama waffe baakimukola Yesu.
Matayo
essere ly'okubiri.
Bwe
baamuleetera ebyo by'obuloosa.
Naye
bano bonna baali babireeta baali baganzi.
Atutwala
ng'abaagalwa.
Ewaka
wabeerawo okusealinga ebirabo.
Okwagaliza.
Mu famire kuda bino bireeta essanyu
ly'awamu.
Tambula eyo n'oyiyayo
ky'oyiyiza
oba eri abaana oba eri maama w'abaana oba eri taata w'abaana so ne wabeerawo essanyu
eryo
abantu tobalisa mukenemukene newankubadde tebalisa
yiiyaako
luyimba essula ey'okutaano olunyiriri tuli ku lwakutaano n'engalo zange nga zitonnya mmooli ekulukuta ku mikonda gy'ekisiba ne nzigulirawo muganzi wange naye muganzi wange yali nga yeegendedde ng'avuddewo
tumanyi ebyo byabaawo
ku lusozi Getsemane
mukama waffe yali atuyita ffe twali tumaze okudduka
naye
ng'asigala atuyita muganzi
we
omwana ne bw'aba akoze ensobi
tomuyitayita mbwa
gwe
naye
gwe omwana gw'ogamba toyina amagezi olinga
kitaawo
ebyo tebireeta ssanyu
wabulamu
obulungi buggwaako
luyimba essula ya kutaano nnyolo omukaaga omwoyo gwange gubadde guntyemuse bw'ayogedde ne munoonya naye ne sinza kumulaba ne muyita naye n'atanziramu abakomya batambulatambula mu kibuga ne bandaba ne bankuba ne banfumita abakomi ba bbugwe ne banzigyako omunagiro gwange mbalayiza mmwe
mubimanyi ebyamubaako yali anoonya ffe n'abiyita baagalwa ng'ekkanisa yagenda mu maaso n'okutuwaana
kyenyinza
okugamba
nti
bwona asoma luyimba eno mulimu kitaffe ng'awaana kristo
nembamu
kristo olwawaana kitaffe embamu kristo ate lwawaana
ffe
tugamba nga batulaga famire esobola okubeera ejja mu bulamu obulungi nga bali mu ssanyu baseyalinga yesu yebazibwa naye ng'agambye nti bwe yali atunoonya abakumi ba bbugwe bamusinga ne
bamukwata
bamukuba ne bamufumita nga mu Yokaana 19:33 binongezezzaako okukulaga tiwaliwo engeri y'okuseyalinga essanyu nga si mafuta agakulukuta naye gakulukutira mu ssanyu mu mirembe kweyagaliza ebirungi okutegeka ebisinga obulungi okuwaana muno osobola mu naye waliwo olingaoba ogambe ekiki ekirungi ku omutwe gumulinga
esifumbe
bulijimu ng'akyogerako ebigere ebimulinga byabaata kakati neweewunja oba wasiŋŋaana
waaki
luyimba essula y'okutaano nnyolo omunaana mbalayiza mmwe abawala ba Yerusaalemi bwe munaalaba muganzi wange mumubuulire nga ng'okwagala kugenda kunzita
mukama waffe bwatuba yali ayogera ku
kanisa
yatuma n'atuma ng'atuma abayigiriza n'omwoyo
mutukuvu
bwe musiŋŋaana kanisa
wange
mumugamba okwagala kugenda
kunzitaate
ka nkubuulire kirungi okulaga b'oyagala nti
obaagala
kyantiisa nnyo okweka okwagala
ate
kirungi okubeera n'obujja kubanga katonda
waaki
oli lwotalaga bujja ku muntu
oba
abaana bo oba kale
or your children, or what is wrong.
Even when you speak to your
child, you have to show jealousy when they speak of your father, and you say no.
When
they speak of him, it's not right.
Our
God is a jealous God.
I know what you are going to know.
That's jealousy because he has love. Don't do foolish jealousy.
You
must ask someone, where have you been going? Where have you been going? Tell me where you're going. Ask them.
You
ask him, I don't know who is that. You
will see
if he reaches to come.
So we know we waka.
This happens home.
I have
to share with our children.
You know,
Don't design a poor and don't give them to you and eat them alone.
Yes, he was
great, Jesus.
So,
let's have joy. Let's read Song of Songs 4.
We went up to the family and the Holy Mary.
That's the one occasion to appear without us. When he told me, I put low the pressure.
I'll tell them till we finish this point.
They'll begin to speak much. Even tomorrow, until we have brought it.
Oluyimba essula ey'okuna olusooka. Laba oli mulungi gwanjagala. Laba oli mulungi amaaso go mayiba ennyuma w'olugoye olugabiseeko.
Bulamu
obulungi.
A good life.
Essanyu ewaka.
Enjoy home.
Luyimba essula ey'okuna olunya olusooka.
Song of Songs 4 verse 1.
Enviiri zo ziringa eggana ly'embuzi.
Naye kakati omu agamba
munne. Another says another
four. Wabula olina emiguwa gy'enviiri.
Out ropes of hair on your head.
Ziwunya zonna.
They all smell.
Mbono muli waka musanyuka.
Now you are in home and you are in happiness there.
Ono yareno ne ekigambo ebyewunyisa.
Where is like the flock of the gods?
Nga zisimbira
ezi zitambula. Are they lining up moving?
Naye mwana alaba. Simanyi oyo nzirize abafuku.
You have the hair of the dead on your head.
Mbono muli waka muli mu family.
And you are home with your family, you're happy.
Oluyimba essula ey'okuna olunya olusooka. Enviiri zo ziringa eggana ly'embuzi ezigalamidde ku mbiriizi z'olusozi Gireyaadi.
N'awaana.
And he prays.
Luyimba essula ey'okuna onyolo okubiri. Amannya go gali ng'eggana ly'endiga ezaakajja zisalibweko ebyoya ezirinnye okuva mu kunaazibwa. Buli emu ku zo ng'ezadde abaana abalongo.
Bino byakuwana buwali nti maama galiraanyiganye nga gizadde endiga eziradde abalongo.
Oluyimba essula ey'okuna olunyolo okubiri. So tekuli kuzo efiiriddwamu n'emu. Emimwa gyo giri ng'ewuzi ey'olugoye olutwakaavu. N'akamwa ako kalungi.
Naye oli ogenda omugamba omumwa.
Gulinganga
ekibatu ky'enfutu.
Mu luyimba essula ey'okunoonyola okusatu, ekyanyi kyo kiringa ekitundu ky'ekkomamawanga.
Naye ogenda omugambo ekyanyi kyo
Tell them what you have, you can speak.
Now you praise them.
Tell God your buses heading to Rwanda.
Don't speak those words.
You say it's like a hippo.
Oluyimba essula ey'okunoonyola okusatu.
Ekyenkyo
kiri ng'ekitundu ky'ekkomamawanga ennyuma w'olugoye lw'obisse ku maaso. Ensingo yo eri ng'ekigo kya Dawudi ekyazimbibwa okuterekamu ebyokulwanyisa.
Naye nga bw'otunuulira ensingo y'omuntu
n'omugamba
nno laba eringa yaseka
n'olya.
Mbuulu gw'owaana ewaka
guli mu bulamu obulungi. You expect you have happiness for.
Mu luyimba essula ey'okunoonyola okuna. Omuwanikibwa engabo olukumi, engabo zonna ez'abasajja ab'amaanyi. Amabeere go gombi galinga abalongo babiri abaana ab'empeewo abaliira mu malanga.
They are like a child and they press people behind.
In the home, you expect to have a good life and joy.
But if your daughter is growing, and say, look,
okay.
There was like a sandal. If you don't speak,
family,
you must live with a joy and a good life.
Luyimba essula ey'okunoonyola omukaaga.
Okutuusa
obudde nga bukedde, ebisiikirize ne biddukira ddala ne ŋŋendera eri olusozi olwa Mooli n'eri akasozi ak'omuggavu. Oli mulungi wenna gwe njagala, so ku ggwe tekuli bbala.
Bwe libaako muyamba oliggyeko.
Nga
bwe twawulidde mu Efeso essula
ey'okutaano.
Olina okulwanira omuntu okuvaako ebbala.
Bw'aba
alina enkovu w'otagyagala munoonye engeri
gy'evaako.
Naye ogitunuulira bubi.
No doubt,
obulamu ne bufu, essanyu ne ligwa mu famire.
Katusembeere
ne luyimba essula eno ey'okusatu.
Let's end with songs first, chapter 3.
Olunyiyo olusooka.
Oluyimba essula ey'okusatu lunya olusooka. Ekiro ku kitanda kyange nanoonya omusajja emmeeme yange gweyagala. Namunoonya naye ne simulaba. Ne njogera nti naagolokoka kaakano ne ntambulatambula mu kibuga mu nguudo ne mu bifo ebigazi. Nanoonya omusajja emmeeme yange gweyagala. Namunoonya naye ne simulaba. Abakuumi abatambulatambula mu kibuga ne bandaba ne bagamba nti mulabye, ne mbagamba nti mulabye oyo emmeeme yange gweyagala. Nali mbayiseko katono ne ndaba oyo emmeeme yange gweyagala ne munyweza ne siriza kumuta okutuusa lwe namuleeta mu nnyumba ya mmange ne mu kisenge ky'oyo anzaala. Mbalayiza mmwe abawala ba
Yerusaalemi
noonya omuntu omutuufu
gw'onaaba
nga totiikiririra
osobola
okwogera naye
mubeere
ne famire ennungi obulamu
obulungi.
Essula ey'omukaaga naye katugisome kyo nyiriza.
Oluyimba essula ey'omukaaga onyoosooka. Muganzi w'agenze ewa, gwakira abakazi bonna obulungi? Muganzi wo yeekyusiriza wa? Tumunoonyeze ewa naawe. Muganzi wange aserengetedde mu nnimiro ye mu misiri egy'emidde egyakaloosa okuliira mu nnimiro n'okunoga amalanga. Zendi wa mganzu wange.
Obera woyo muntu omu.
You are of that one.
Bakubuzo yogera kwoyo.
When they ask you speak of that.
Obera mwana bakubuzo yogera kutata wo yogera kumama wo.
Think of your father, your mother.
Musobola kugenda kwa omu bifo ebirimu ebimuli.
You can go to places with flowers.
Bifo ebirimu amazzi.
Places with water.
Funa obulamu era.
Get life.
Mbako bimwogera.
You speak something.
Rumu sobola kugenda n'abaana olumu mwekka.
Go with the children sometimes or you alone sometimes.
Buli wademe n'okugenda kwa omu nsiko eyo.
Free to go to the bush.
Yenayo ne muzanyira
yo. And you play from there.
Bulamu mufure bwaddembe.
Make life free.
Njogera kwa abali mu family.
I speak of them in the family.
Musobola kampinga kwa n'abaana bamwe
somewhere. You can come with the children somewhere.
Lunaku nga rumu ne muzanyira keyo.
And you play from there.
Eriyo ebimuli.
Where the flowers are.
Kenja uro. Bamu byaronga eyo.
The village.
Ne muronda yo lunaku ne mufuna yo ekifo.
Get a day, get a place.
Oba si garden is
lunaku. All the garden, there are plenty these days.
Bulamu bubeera awo.
And life flows like that.
Atujjudde essanyu tutuusewo.
And filled with joy.
Natugabana obulamu obulungi.
We share the good life.
So si kuteeka baana mu kifo kimu awe waka.
Put children in one place, the home.
Obamalako emirembe.
You see, take away their peace.
Obamalako essanyu.
You take away their joy.
Tambuze tambuzeeko.
You move them around.
Bagulire ku bintu eby'enjawulo.
Buy them different things, you eat to them.
Ne bw'oba olina kitono.
Even though you have little.
Bafaliko nga omanyi abantu baga sina sente. Bafaliko ku ruzi.
Take them to the well.
Banogere ku bimuli.
You get the flowers for them.
Why do you think
villagers how they
live? Basibe ku bimuli obanga abaana abawala bakole mukadaakeyo wa bimuli
flowers on their hair.
Bakubirwa emizira
bulamu
obulungi kubanga twolekera obulamu obulungi mu kibuga kya Katonda ne mu lusuku lwa
Katonda
so tulina okutambuliramu nga tekulina kitutawaanya. Genda ku kuruzi n'omwaka omunogere ku bimuli
otwale
KSID yeeyo ku nsozi sozi
funayo
obudde musanyuke mubeere mu bulamu obulungi
olumu
mugende bafumbo mwekolola mugende
famiry
tewabaawo nga tewali abaziiza muzanye njogedde bubi kale twogera ku bulamu obulungi
famiry
mwabagala okubeerayo nga muli
mulusozi
lwa mountain
golila
oluyimba essuula ey'omukaaga olunyiriri olwokusatu nze ndi wa muganzi wange ne muganzi wange wange
mubeere waaki
buli
omu yeewulire munne nkwewulira nakosobola nakwati mwansonyi kumwogerako
wantunaye
abamu n'okuyita
n'owokizikubanga
wamala omukyami atambula wamala omukonjobolakonjobola yena bweba gaali empaji ezisinga zonna zabuukabuuka mudde
nuyimba essuula ey'omukaaga olunyo olwokuna oli mulungi ayigwe njagala nga teruza tiruza owooma nga yerusaalemi wantiisa
ngeebyogerereyo tebitugamba
wantiisa ng'ejje eririna ebbendera nzijako amaaso go kuba
ebyo munaabitagire banisigate bibalekere bajja kucoma
tulekeeko
bannange mujja soma ne essuula ey'omusanvu zonna muyinza osoma ne mujja kufunamu obulamu
obulungi
singa musooka obufaanaganya obw'eggulu obulamu bw'eggulu kubanga eyogera ku kitaffe omwana omwoyo omutukuvu n'abaana
baabwe
abaana bakulembera omwoyo wa
katonda
luyimba yateekebwawo okulaga engeri gye batuwaanamu n'engeri gye tugenda okusanyuka mu
Yerusalemu
eky'omuggulu n'olusuku
lwa Katonda.
Mukama
akuwa omukisa,
weebale
okusoma famire
entukuvu,
okufumba obutukuvu,
tujja
kudda ku nnaku oli eri
gye
tunaakugambako,
tujje
twanguze mu ssaala mu kusaba,
bamalayika
ba famire,
olwo
olunaku lujja kuba lwa kubaaniriza,
mpozi
n'okubuuza ebibuuzo ebirala ebisigalidde.
Mukama
akuwa omukisa, weebale
ekyo. Thank you.